This message, God Identifying Himself by His Characteristics, by Brother William Marion Branham, was delivered on Friday evening, March 20, 1964, Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. Lo myalezo uThixo ezazisa ngeempawu zakhe zemvelo kamzalwana William Marion Branham washunyelwa ngolwesihlanu ngorhatya ngomatshi amashumi amabini ngowe-1964 eDenham Springs High School eDenham Springs, Louisiana, USA.
I was just kind of surprised to see my friend Joseph Bose there, and I turned around and took a little of the time to shake his hand.
Ngahlobo luthile bendimangalisiwe nje kukubona umhlobo wam uJoseph Bose phaya kwaye ndiye ndabheka ndaza ndathabatha ixeshana elincinci ukuxhawula isandla sakhe.
Let us turn now in the Word of God, the Hebrews, the first chapter. I want to read for a portion the first, second, and third verse to draw a text for the night.
Masityhileni ngoku elizwini likaThixo kumaHebhere. Esokuqala isahluko ndifuna ukufunda okwesiqwengana owokuqala owesibini kunye nowesithathu umqolo ukwenzela ukukhupha itekisi yobusuku.
God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom also He made the worlds.
UThixo owathi kumaxesha amandulo nangeendlela ezininzi wathetha kumaxesha agqithileyo koobawo ngabo abaprofeti uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi ngonyana wakhe awamisayo wayindlalifa yento zonke awathi kwangaye wayenza indalo yonke.
Who being in the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had sat down on the right hand of the majesty on high.
Othe elubengezelo lobuqhaqhawuli bakhe nemvakaliso mfanekiso yobuqu bakhe ezithwele nokuzithwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe ekubeni ethe wahlala phansi ngasekunene kobukhulu enyangweni.
Let us bow our heads now for prayer. And now, in His divine presence, if you have any requests that you'd like to be made known to Him, would you just raise up your hand, and that's your request that God will.
Masithobiseni iintloko zethu ngoku, ukwenzela umthandazo, kwaye ngoku ebukhoneni bakhe bobungcwele. Ukuba unaso nasiphi na isicelo ongathanda saziswe kuye, ungaphakamisa nje isandla sakho, kwaye sisicelo sakho eso, okokuba uThixo uyaku.
Our Heavenly Father, we are coming now up before Thy throne by faith in the name of Jesus Christ, Thy Son. And we have been given this assurance that if we ask anything in His name, it'll be granted.
Bawethu osezulwini. Siyeza ngoku sinyukela phambi kwetrone yakho ngokholo egameni likaYesu Kristu unyana wakho kwaye sinikwe esi siqinisekiso sokuba ukuba sicela nantoni na egameni lakhe iyakuvunyelwa.
And thou knowest our desires and our needs, and thou hast promised that you would supply all that we have need of. So Father, we would pray as you taught us, thy kingdom come, thine will be done. In earth as it is in heaven.
Kwaye wena uyayazi iminqweno yethu kwanezidingo zethu. Kwaye wena uthembisile ukuba uyakubonelela konke esikudingayo. Ngoko bawo siyakuthandaza njengoko usifundisile. Ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba kunjalo ezulwini.
That our request tonight might be according to your desire to give it. And grant to us these privileges.
Ukuze isicelo sethu ngobu busuku sibe ngokomnqweno wakho ukusinika kwaye uvumele kuthi lamachamo.
Anoint the word, Lord, and all the speakers and the hearers And may the Holy Spirit come in and be the doer of the word tonight among us, for we ask it in His name. Amen. Amen. Be seated.
Tambisa ilizwi, Nkosi, kwanazo zonke izithethi nabevayo, kwaye wanga umoya oyingcwele angangena kwaye abe ngumenzi welizwi ngobu busuku phakathi kwethu, ngoba sikucela egameni lakhe. Amen. Hlalani phansi.
Tomorrow morning, I understand, is a full gospel businessman's breakfast. Usually where they have a chapter, I have the privilege of speaking at their breakfast.
Ngomso kusasa, ndiyaqonda, sisidlo sakusasa samadoda angosomashishini be-full gospel. Ngokuqhelekileyo apho, banesahluko, ndinechama lokuthetha kwisidlo sabo sakusasa.
This time, that's the only organization, which is not an organization, but the only group that I belong to is a Christian businessman. And now I just speak for him internationally.
Ukuza kweli xesha, lowo kuphela kombutho, ongenguwo umbutho, kodwa kuphela kweqela endingowalo, ngamadoda angosomashishini angamaKristu. Kwaye ngoku nje ndibenzela intetho kumazwe ngamazwe.
Now tonight, we're trusting that this gathering will not be in vain. I've come to you a tired, a worn-out throat, and received a little bronchial from... I come from Tucson, where it's really good and dry, and I come here and it's really good and wet. So it's quite a contrast.
Ngoku, ngobu busuku, siyathemba ukuba oku kuhlangana, akuyi kuba lilize. Ndize kuni, ndidiniwe, umqala ophelileyo, kwaye ndafumana ukumingana kwesifuba okuncinci kwi... ndivela eTucson, apho ngenene kulungileyo, kwaye komile. Ndaze ndeza apha kwaye ngenene kulungile kwaye kumanzi, ngoko kukho okucacileyo kuphikisana.
If you all got all the water over here, if you just send it over our way, we'd appreciate it. But you can't do that, of course.
Ukuba nina nonke ninawo onke amanzi ngapha, ukuba nje ningawathumela pheshe yakho yethu indlela, siya kuyivuyela loo nto. Kodwa ninakukwenza oko kakade.
But I'll tell you one thing, it's a parable there. All of our things in Arizona, our trees, is full of stickers. Everything has a sticker. It's because it's dry.
Kodwa ndikuxelela into enye. Kukho umzekeliso phaya. Zonke izinto zethu eArizona, imithi yethu izele ameva. Yonke into inemeva. Kungenxa yokuba komile.
Now, if that same bush grew over here, it'd be a nice, lovely leaf. See, it's without water. That's reason becomes a sticker. And when the church becomes without the water of life, it gets dry and sticky too. Sticking and punching at everything.
Ngoku, ukuba esasihlahla sinye besikhule phesheya apha, ibiya kuba ligqabi elihle elithandekayo. Yabona, alinamanzi. Naso isizathu sokuba ibe limeva. Kwaye xa ibandla lithi lingabi nawo amanzi obomi, liyoma kwaye libe nokuhlaba nalo.
But where the waters of life flows, it opens up the leaf and makes it tender, mellow, and sweet, holy, and acceptable unto God.
Kodwa, apho amanzi obomi athululekayo, ayalivula igqabi, alenze lithambe, limpuluswa kwaye, libe nobumnandi, libe ngcwele kwaye lamkeleke kuThixo.
So may the Lord God water us tonight, that we won't be stickers, but we'll be fine leaves that the wayward people might sit down under the tree of our shade and find rest to their souls.
Gogo, yanga inkosi uThixo ingasinkcenkceshela ngobu busuku, ukuze singabi ngameva, kodwa sibe ngamagqabi alungileyo ukuze abantu abalukhuni kwingqeqesho babe ngabahlala phantsi komthi womthunzi wethu, kwaye bafumane ukuphumla emiphefumlweni yabo.
Now, I want to take the text tonight, if the Lord willing, and I'm pulling this little microphone just as close as I can because of the lack of voice.
Gogo, ndifuna ukuthatha itekisi ngobu busuku, ukuba inkosi iyathanda, kwaye nditsala lo mboko wokuthetha mncinane nje kufutshane kangangoko ndinako, ngenxa yokuswela ilizwi.
I want to, from the reading here of Hebrews 1:1, I want to take a text of God identifying himself by his characteristics. May I repeat that again, because I know these acoustics is bad here. God identifies himself by his characteristics.
Ndifuna ukususela ekufundeni apha kumaHebhere okuqala, umqolo okuqala. Ndifuna ukuthatha itekisi ka uThixo ezazisa ngeempawu zakhe zemvelo. Ndingakuphinda oko kwakhona ngenxa yokuba ndiyayazi ukuba ezi zandi zimbi apha. UThixo uzazisa ngeempawu zakhe zemvelo.
Now, most anything is identified by its characteristics. And I have a few scriptures here that I would like to refer to.
Ngoku, uninzi lwayo nantoni na lwazeka ngeempawu zemvelo zayo. Kwaye ndinazo ezimbalwa izibhalo apha endinga kwaye nokubhaliweyo endingathanda ukubhekiselela kuko.
Now, a characteristic of anything identifies what it is. Now, like in all nature, flowers are identified many times by their characteristic. If they're close together of one species to another, the characteristic of that flower will identify what flower it is.
Ngoku, uphawu lwemvelo lwayo nantoni na lwazisa ukuba iyintoni. Ngoku, njengakuyo yonke indalo, iintyatyambo ziyazeka amaxesha amaninzi ngophawu lwemvelo lwazo. Ukuba zisondelelene ezohlobo olunye kolunye, uphawu lwemvelo lwaloo ntyatyambo luya kuyazisa ukuba iyeyiphi intyatyambo.
And in wildlife, many times I'm a hunter, and you have to know the characteristic of the animal that you're hunting, or sometimes you can be certainly deceived.
Kwaye kubomi basendle amaxesha amaninzi ndingumzingeli, kwaye kufuneka ulwazi uphawu lwemvelo lwesilwanyana osizingelayo, okanye ngamanye amaxesha ungakhohliseka ngokuqinisekileyo.
For instance, like the stone sheep way up in British Columbia. I was just under the Yukon this last fall. A couple of brethren here now was with me, and we were hunting.
Ukwenzela umzekelo, njengegusha yohlobo lwelitye kude phezulu eBritish Columbia, bendiphantsi kanye kweYukon kulokwindla ludlulileyo. Abambalwa kubazalwane apha ngoku babe kunye nam kwaye sasizingela.
Now, if you didn't know the difference when you was tracking a sheep or a deer, you couldn't tell the difference unless you was a shrewd hunter, because they make the same kind of tracks. They bound when they run away.
Ngoku, ukuba ubungawazi umahluko xa ubulandela umkhondo wegusha okanye ixhama, ubungena kuwuxela umahluko ngaphandle kokuba ubungohlakaniphileyo umzingeli, ngenxa yokuba zenza uhlobo olunye lemizila, ziyatsiba xa zibaleka.
And then you see one standing in the distance with his head hid. Why, you would hardly know the difference. They're about the same size across the rump part. It's white, just like the deer. It'd be very hard to tell them. But his horns identifies his characteristic by them horns.
Kwaye ngoko, ubone enye imi kumgama, nentloko yayo ifihlekile, ngoba kuya kuba nzima ukuba uwazi umahluko. Zimalunga nobungakanani obunye ukunqamleza le ndawo yomlenze imhlophe njengexhama, kuya kuba nzima ukuzixela, kodwa iimpondo zayo ziyalwazisa uphawu lwemvelo layo ngazo iimpondo.
A sheep has a horn that rounds, and a deer has prongs that run out. And another thing, a deer wouldn't go quite that high to feed.
Igusha inophondo olujikelezayo kwaye ixhama linezitsolileyo eziphumayo. Kwaye enye into, ixhama belingekhe liye phezulu ngokuqaphelekayo kangako ukuya kudla.
And then the goat walking also, there's a characteristic in a goat and a sheep that you'd have to know the difference in them when you were up high, because they both dwell high in the mountain. You have to know the difference.
Kwaye ngoko ibhokwe ihamba nayo, kukho uphawu lwemvelo kwibhokwe kwanegusha ekuya kuthi kufuneke uwazi umahluko kuzo xa ubuphezulu, ngenxa yokuba zombini zihlala phezulu entabeni, kufuneka uwazi umahluko.
But if you notice, a goat stumbles himself as he walks, where a sheep sets his feet down like this as he walks. The characteristic of the way he makes his track.
Kodwa ukuba uyaqaphela, ibhokwe iyazikhubekisa njengokuba ihamba, apho igusha ilubeka unyawo lwayo phantsi kanje njengokuba ihamba, uphawu lwemvelo lendlela eyenza ngayo umzila wayo.
You identify your game by the characteristics of what it does and how it acts and what it feeds and everything. It identifies itself by its characteristic.
Usazi isilwanyana sakho osizingelayo ngeempawu zemvelo zento esiyenzayo kwanendlela esenza ngayo kwanento esiyidlayo kwanayo yonke into iyazazisa ngophawu lwemvelo lwayo.
And then you jump on and watch what happens. You can tell the way they go. You can tell by that characteristic of different animal.
Kwaye ngoko utsibele esinye, kwaye ubukele into eyenzekayo. Ungaxela indlela ezihamba ngayo, ungaxela ngophawu lwemvelo lwezilwanyana ezahlukileyo.
Then did you ever notice, I don't know where you have them here or not, yellowhammers. Well, thicker is the right name for them, and a jaybird. A jaybird is about the same size of a yellowhammer.
Ngoko, wakhe wayiqaphela. Andazi nokubani nazo apha okanye hayi, iyellowhammer, kuhle, iflicker, lelichanekileyo igama lazo, kwanentaka icekuceku. Intaka icekuceku imalunga nobungakanani obunye nobe yellowhammer.
And you see the two flying, they're both about the same kind of bird. If you can't see the color, but just watch them, you can tell which is the yellowhammer.
Kwaye, uzibone zombini zibhabha. Zona zombini zimalunga nohlobo olunye lwentaka. Ukuba awunakuwubona umbala, kodwa nje uzibukele, ungaxela ukuba yeyiphi iyellowhammer.
The jaybird flies more or less in a bee line, but the yellowhammer, flapping his wings, as he flaps his wings, he goes down and then up, down and then up.
Intaka icekuceku ibhabha ngokungekude kumgca othe tye, kodwa iyellowhammer iphaphazelisa amaphiko ayo. Ngexa ewaphaphazelisa amaphiko ayo, iyehla ize inyuke. Iyehla ize inyuke. Emva koko, inyuke.
He makes himself in a bound like that, and you can tell that's a characteristic of the yellowhammer, the way he flies.
Yabon, izenza kwimo yokutsiba. Kanjeya, kwaye ungaxela olo luphawu lwemvelo lweyellowhammer, indlela ebhabha ngayo.
If you notice the quail, when he comes out, the way he comes up, and then watch if you're in a swamp where a quail might be in a knife. You hunters know that.
Ukuba uyaqaphela isagwiti xa siphuma indlela esinyuka ngayo, kwaye ke ubukele xa ukwindawo edama amanzi emvula, apho isagwiti singakhona kunye nesnipe. Nina bazingeli, niyayazi loo nto.
The Wilson snipe and the Jack snipe, they identify themselves by the way they come out. The way they go, they identify by their characteristic of flying, of what kind of a bird they are.
I Wilson snipe, kwane Jack snipe, zizazisa ngendlela eziphuma ngayo nendlela ezihamba ngayo. Zizazisa ngophawu lwemvelo lwazo lokubhabha, okokuba loluphi uhlobo lwentaka eziyiyo.
Therefore, if you just heard him, you can just tell what it was the way he went out, what he is by the characteristic of his flying.
Koko ke ukuba nje ubuzivile ungaxela nje ukuba ibintoni indlela ephume ngayo into eyiyo ngophawu lwemvelo lokubhabha kwayo.
Like a man and a woman, they're both human beings, but a woman has a different characteristics to a man.
Njengendoda nomfazi bobabini bangabantu, kodwa umfazi unezahlukileyo impawu zemvelo kwindoda.
I was reading here some time ago about Solomon and the queen. I've never got around to preaching in my little message here to you on the queen of the south, coming up to see Solomon and seeing that gift of discernment.
Bendifunda apha kwixesha elithile elidlulileyo malunga noSolomon nekumkanikazi. Andikakhe ndize ndifikelele ekushumayeleni umyalezo wam omncinane apha kuni ngekumkanikazi yasemazantsi. Inyuka isiza kubona uSolomon, kwaye ubona esasipho sokucalula.
I was reading about that here not long ago, and they said that one of the puzzles that was put before Solomon was this queen took a woman, or women rather, and dressed them like man. Now that was foreign in that day, but it certainly is up to date today.
Bendifunda malunga nalonto apha kungekudala kwaye bathi ukuba elinye lamaqashiso elathi labekwa phambi koSolomon yayikukuba lo kumkanikazi wathatha umfazi okanye abafazi gxebe wazo wabanxibisa njengendoda. Ngoku oko kwakuyinto engaqhelekanga kulaa mhla, kodwa ihamba namaxesha ngokuqinisekileyo namhlanje.
And you know that's wrong. The Bible said that a woman shouldn't do that. It's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. The unchangeable God said that. So that is true.
Kwaye niyazi ukuba oko akulunganga. IBhayibhile ithe umfazi akumele ayenze laa nto. Kulisikizi ukuba umfazi anxibe impahla ephathelene nendoda. Kwaye uThixo ongaguquguqukiyo wakuthetha oko. Ngoko oko kuyinyaniso.
So we find out that Solomon no more than watched him. He had him to walk or do something and immediately says, women. See, he could tell by the characteristic of that woman, the way she handled herself, that she was woman and not man.
Koko, sifumanisa ukuba uSolomon zange enze ngaphezulu kokubabukela. Wenza ukuba bahambe okanye benze into ethile. Kwaye ngokukhawuleza wathi, ngabafazi. Yabona, wayenokuxela ngophawu lwemvelo lwalamfazi. Indlela awaziphatha ngayo okokuba wayengumfazi kwaye hayi indoda.
And then most anything that way with his characteristics is like many people are left-handed and right-handed. Their characteristic, the way they handle themselves, you can tell whether it's a right or the left-hand person by the way they conduct themselves, the way they reach out, always with that left hand or the right hand.
Kwaye ngoko phantse nantoni na ngalandlela ngeempawu zemvelo zayo njengokuba abantu abaninzi bengamanxele kwa nabasebenzisa isandla sokunene ziluphawu lwemvelo lwendlela abaziphatha ngayo. Ungaxela ukuba ngumntu osebenzisayo sokunene isandla okanye inxele ngendlela aziphatha ngayo, ngendlela abolula ngayo ngesa sandla sasekunxele maxa onke okanye isandla sasekunene.
And remember, Jesus had something like that, that two hands are just almost, they are the same. They've got the same kind of thumbprints, fingerprints, five fingers, small index and so forth, just as the right hand and the left hand has the same kind of fingers normally, same size hand, just exactly.
Kwaye kumbula, uYesu wayenento efana leyo ukuba izandla ezimbini ziphantse nje ziyafana. Zinohlobo olunye lwemigca yobhontsi, imigca yeminwe, iminwe yemihlanu, ucikicane, owokukhomba, kwanento enjalo. Njengokuba isandla sokunene kwanesandla sasekhohlo zinohlobo olunye lwemini ngokuqhelekileyo obungakanani obunye besandla nje ngokuthe ngqo.
And the only difference there is in them is one is left and the other is right.
Yes.
That's the only difference you can tell. One is left, other than right.
Kwaye kuphela komahluko okhoyo kuzo kukuba esinye sesekhohlo kwaye esinye sesokunene. Nango kuphela umahluko ongawuxela, esinye sesekhohlo esinye sesokunene.
So then in that, Jesus said, I might drop a little point here. Jesus said in Matthew 24 that the characteristics of the Spirit would be somewhat alike in the last days, so close that would deceive the very elected if it was possible.
Kengoko kuko okuya, uYesu wathi, ndingawisa inqaku elincinci apho. UYesu wathi kumateyi amashumi amabini anesine ukuba iimpawu zemvelo zomoya ziya kuba nokuthile ukufana ngemihle yokugqibela, zisondelelane kangangokuba ibe ibinokulahlekisa abo banyuliweyo ukuba bekunokwenzeka.
See, that just you take your hand and just hold it up. See, if you don't notice, one of them looks like the other in every way, but one of them is left and the other is right.
Yabona, beziya kuthi nje uthatha isandla sakho uze nje usibambele phezulu. Yabona, ukuba awuqapheli, esinye sazo sijongeka njengesinye ngayo yonke indlela, kodwa esinye sazo sesekhohlo kwaye esinye sesokunene.
That's why the spirits are in the last day, they're somewhat alike, but they have a characteristic. that identifies them. One is right and the other is wrong. And it can be identified by its characteristic.
Indlela leyo imimoya eyiyo kumhla wokugqibela iyafana ngandlela ithile, kodwa inophawu lwemvelo eliyazisayo. Omnye ulungile, kwaye omnye awulunganga, kwaye inako ukwazeka ngophawu lwemvelo lwayo.
The Spirit of God can be identified by its characteristic. See, the Spirit of God and the Spirit of the Church is a church spirit, and a Spirit of God that's absolutely not like the church spirit at all.
Umoya kaThixo unako ukwazeka ngeempawu zemvelo zawo. Yabona, umoya kaThixo kwanomoya webandla. Kukho umoya webandla kwanomoya kaThixo ongafaniyo ngokuqinisekileyo nomoya webandla konke konke.
There's a denominational spirit. There's a national spirit. There's a spirit of the nation. Every nation, when I go into you, you walk in there, you find a different spirit.
Kukho umoya wehlelo. Kukho umoya welizwe. Kukho umoya wesizwe. Sonke isizwe xa ndiya khona, uhamba ungene phaya, fumana umoya owahlukileyo.
I went into Finland, fine people, but there was a Finnish spirit. I go down into Germany, there's a German spirit.
Ndaya eFinland, abantu abalungileyo, kodwa kwakukho umoya wobuFinnish. Ndiya ezantsi eGermany, kukho umoya wobuGermany.
You're not long ago, I was going with the wife, when we still lived in Indiana a couple of years ago, over to the little supermarket. I just come home. We had to go get some food.
Apha kungekudala bendisiya nomfazi xa besisahlala eIndiana iminyaka embalwa eyadlulayo ngapha kwencinane ivenkile ephangaleleyo bendisandula nje ukufika ekhaya bekufuneka siye kufuna ukutya okuthile.
And on the road over there, it's the summertime. You might not believe it, but we found a lady had a dress on, and it was so strange, it shocked me. I said, oh, look at there, it looks strange, that woman's wearing a dress. The rest of them was wearing clothing, not becoming to the woman.
Kwaye, kendeleni yam eyangaphaya, sa, bekulixesha lehlobo, ninganga ikholwa lento, kodwa, sa fumana inenekazi elinxibe ilokhwe, kwaye, ibingaqhelekanga kakhulu, ndi yandothusa ndathi. Jonga phaya, oku yakukhangeleka kungaqhelekanga, la mfazi unxibe iloko. Bonke abanye babo benxibe impahla ezingabikuko ukuba ngumfazi.
And she said, I said, well, that's just the American spirit, man, the spirit of America. Now, spirit of America, it's supposed to be a Christian nation, but the spirit of this nation is not Christian. Might be called Christian nation, but it's a million miles from it in characteristic.
Kwaye wathi ndathi kuhle lowa njengomoya wobumelika yabona umoya wemelika ngoku umoya wemelika uyi kumele ibe sisizwe sobuKristu kodwa umoya wesisizwe ayibubo ubuKristu singabizwa ngokuba sisizwe sobuKristu kodwa isisigidi semayile kusuka kubo ngophawu lwemvelo.
So this woman, she said, well, aren't we Americans? I said, no. We live here. This is our country. We stay in it. We love it. It's the best nation in the world. But yet, we're not Americans.
Gogo, lomfazi, ndathi, wathi, kuhle, asingawona thina amaMelika, ndathi, hayi, sihlala apha, eli lilizwe lethu, sihlala kulo, siyalithanda, lisasona sizwe singcono ehlabathini. Kodwa nangoko asingawo amaMelika.
I said, we are born from above. The Holy Spirit come down and we belong to a kingdom. It's not of this world.
Ndathi, sizalwe ngokusuka ngasentla. Umoya oyingcwele uhlile. Kwaye, singabobukumkani. Asibubo beli hlabathi.
I said, that's the reason that our sisters wear dresses. Wear long hair, don't wear makeup. See, their characteristics identify them as holiness unto the Lord.
Amen.
From above.
Ndathi, naso isizathu sokuba oodade bethu banxibe iilokhwe, babe neenwele ezinde, bangabuqabi ubuso. Yabona, iimpawu zemvelo zabo zibachaza nje ngobungcwele enkosini, okuvela ngasentla.
Therefore, we are seeking a kingdom. We're seeking a king to come and receive his subjects to his kingdom. And they are identified by their characteristics that their treasures are not of this earth or of this nation. It's of above in glory. Therefore, they look for a city whose builder and maker is God. They are properly identified.
Gogo ke, sifuna ubukumkani. Sifuna ikumkani ize. Kwaye yamkele abaphansi kolawulo lwayo ubukumkani nibayo. Kwaye baziwa ngezabo impawu zemvelo. Ukuba ababo ubutyebi asibubo obeli hlabathi okanye obesisizwe. Bobanga sentla ebuqhaqhawulini. Ngoko ke bakhangela isixeko esimakhe nomenzi waso unguThixo. Bayezeka ngokufanelekileyo.
Wish I had enough voice to preach to you some night, but I get off of that.
Ndinqwenela ukuba bendinelizwi elaneleyo lokushumayela kuni ngobunye ubusuku, kodwa ndiphuma ecaleni kokuya.
Now, identified by its characteristics, we find a good example here in the time of Israel coming to the promised land. And God had called him according to his promise.
Gogo, yazeka ngeempawu zemvelo zayo. Sifumana umzekelo omhle apha. Ngexesha lika-Israyeli, bangena kwilizwe elalithenjisiwe. Kwaye uThixo wayebabizile ngokwesithembiso sakhe.
He told Abraham that his seed would be in this strange nation for 400 years, and then he would deliver him with a great mighty hand. And they go to a land that was promised, was flowing with milk and honey.
Waxelela Abraham ukuba uyaku imbewu yakhe yakuba kwesi sizwe singaqhelekanga iminyaka engamakhulu amane aze ke amhlangule ngesandla esikhulu esinamandla baze baye elizweni ngoko lalithenjisiwe lalibaleka ubisi nobusi.
And then when the time of the promise drew nigh, there come a Pharaoh who didn't recognize Joseph's great ministry that he had among them.
Kwaze ngoko qala sondelayo ixesha lesithembiso kweza uFaro wayengazange aluqonde ulungiselelo olukhulu lukaYosefu awayenalo phakathi kwabo.
And this God raised up a prophet named Moses, and the man was taught in all the wisdom of the Egyptians, no doubt, but what he was a great, smart, intellectual man, for he could teach the Egyptians wisdom.
Kwaye oku, uThixo wavelisa umprofeti ogama linguMoses. Kwaye indoda yayifundisiwe kubo bonke ubulumko bamaYiputa. Akukho mathandabuzo ukuba waye eyinkulu ehlakaniphileyo ekrelekrele indoda, kuba wayenokuwafundisa amaYiputa ubulumko.
Looked like a properly fitted man for deliverance. But you see, what we call deliverance and what God calls deliverance is some difference.
Kwabonakala ngathi indoda ekufaneleyo ukusindisa. Kodwa uyabona into esiyibiza ukuba kukusindisa kwanento uThixo ayibiza ukusindisa ngothile umahluko.
I watched this man with all of his ethics. He knew he was born to deliver the children of Israel, yet with all of his education, that's all he knew about, and knowing that he was called of God to do the job, he had his Bachelor of Art and his PhD and LLD and so forth, and he went out to deliver Israel and was a total failure.
Gogo, bukela le ndoda, nako konke ukwenza izinto ngendlela eyamkelekileyo kwayo, wayesazi ukuba wazalelwa ukuba abasindise abantwana bakwaIsrayeli nangona enayo yonke imfundo yakhe oko kuphela wayekwazi kwaye nokwazi ukuba wayebiziwe nguThixo ukuwenza umsebenzi wayenayo yonke yakhe wayenayo isidanga sobugcisa sakhe kwane-PhD yakhe ne-LLD kwaye neento ezinjalo kwaye waphuma ukuya kusindisa uIsrayeli waze waba kukusilela okupheleleyo.
Now notice, looked like him being with his foot on the throne in Egypt to become the Pharaoh, that he could deliver the children of Israel after he became Pharaoh because he was next in line for the throne.
Kwokuqaphela, kwabonakala ngathi yena esele enonyawo etroneni eYiputa ukuba abe nguFaro, ukuba wayenokubasindisa abantwana bakwaSrayeli emveni kokuba ethe wabangufaro ngenxa yokuba wayengolandelayo emgceni etroneni.
But you see, that in doing it that way wouldn't identify God's characteristic in delivering his people. He said he would deliver them. He would deliver them with a mighty hand. Not Moses with a mighty army, but God with a mighty hand.
Kodwa uyabona ukuba ekuyenzeni ngaloo ndlela kwakungayi kulazisa uphawu lwemvelo likaThixo ekusindiseni abantu bakhe. Wathi uya kubasindisa. Yena uya kubasindisa ngesinamandla isandla. Hayi uMoses ngomkhosi onamandla, kodwa uThixo ngesandla esinamandla.
We find that this prophet run away and was in the wilderness for 40 years. It taken Pharaoh 40 years to drill an education into him and took God 40 years to drill it out of him.
Sifumanisa ukuba lo mprofeti wabaleka wemka waze wasentlango iminyaka engamashumi amane. Kwamthatha uFaro iminyaka engamashumi amane ukugqobhoza afake imfundo kuye. Kwaze kwamthatha uThixo iminyaka engamashumi amane ukugqobhoza ayikhuphe kuye.
So we find one day that he on the back side of the desert met the Lord God in a burning bush in the form of a pillar of fire laying in a bush.
Ngoko siyafumanisa ngenye imini ukuba yena kumva wentlango wahlangana nenkosi uThixo kwityholo elivuthayo kwisimo sensika yomlilo ihleli etyholweni.
And he was asked to take off his shoes, that the ground he was standing on was holy. Now look at this fine, cultured, educated man that had been. What's the changing of his characteristics after he met God?
Kwaye wacelwa ukuba akhulule izihlangu zakhe okokuba umhlaba wayemi kuwo wawungcwele ngoku jonga le ilungileyo ichubekileyo ifundileyo indoda eyayiyo. Bukela ukuguquka kwempawu zemvelo zakhe emveni kokuhlangana kwayo noThixo.
He done the most. Sometimes God does things in such a simple way and such a foolish way to the carnal way of thinking.
Wenza yona ngamanye amaxesha uThixo wenza izinto ngenjalo ukuba lula indlela kwaye nenjalo ukuba bubudenge indlela ngokwendlela yenyama yokucinga.
Notice a man who had been a total failure with all Egyptian armies and everything around him to do the will of God, with all of his education, at the age of 40 years old in his prime.
Qaphela indoda ebikukusilela ukupheleleyo nayo yonke imikhosi yaseYiputa kwaye nezinto zonke ezimnqongileyo ukuyenza intando kaThixo nayo yonke imfundo yakhe kubudala obuyiminyaka engamashumi amane ubudala esencotsheni yamandla obomi bakhe.
Here he is 80 years old the next morning with his wife sitting straddle of a mule with a young un on her hip and a stick in his hand going down to Egypt to take over. You talk about a ridiculous sight, but that was displaying the characteristics of God because he had a man who would believe his word. That's all.
Nanku elapha amashumi asibhozo iminyaka obudala kwintsasa elandelayo nomfazi wayo ehleli ngokugxabalaza kwi-esile enosana kwicala lesinqe sakhe kwaye inentonga esandleni sayo isihla isiya eYiputa ukuya kuthabatha ulawulo. Uthetha ngokubonakala okuhlekekayo kodwa okuya kwakubonisa iimpawu zemvelo zikaThixo ngenxa yokuba wayenendoda eyayikulikholwa ilizwi lakhe nako konke ke.
The thing of it was, could you imagine a one-man invasion going to Egypt where an army had failed? But what was it? His characteristic, his tactics was changed. He was going in the name of the Lord. I am that I am.
Into ngayo yayiyo. Ungakhe ufane ulicingele ubhukuqo olwenziwa indoda enye isiya eYiputa apho umkhosi wawusilele. Kodwa yayiyintoni? Uphawu lwemvelo lwakhe. Ubuchule bakhe babuguquliwe. Wayehamba egameni lenkosi. Ndinguye, ndinguye.
The thing of it was, he took over. He did because he was going in the power of the Lord.
Into ngayo yayiyo, waluthabatha ulawulo. Wayenza ngenxa yokuba wayehamba kumandla enkosi.
On his road leading Israel out to the promised land, he come in contact with his brother, his denominational brother, Moab. Now, Moab by no means were heathens. That was Lot's daughter's children. One of their children had sprung Moab.
Endleleni yakhe ekhokhela uIsrayeli ephuma esiya kwilizwe lesithembiso wahlangana nomzalwane wakhe, umzalwane wakhe wehlelo, uMoab. Ngoku, uMoab nangayiphi indlela babengengoba hedeni, abo yayingabantwana bentombi kaLothe, komnye wabantwana babo kwaphuma uMoab.
Now, up there, I want you to notice these two nations in contrast. Here was Egypt, a little scattered about, no nation to go to, no executives or no king or nothing or any dignitaries among them, just the people on their road to a promised land. And here they had to go through the land of Moab. It was right in the line of promise.
Gogu, paya pezulu, difuna uqaphele ezi zizwe zimbini, zisekuchasaneni. Apa eyiput, esincinane, esizalisekileyo, kungekho sizwe sokuya kuso, akukho zintloko zolawulo, okanye akukho kumkani, okanye nanye into, kanye nabaphi na abahlonipheki phakathi kwabo, nje abantu abasendleleni yabo eya kwilizwe lesithembiso, kwaye nako kufuneka badlule kwilizwe likaMoab, belisemgceni kanye wesithembiso.
And Moab also was a believer in Jehovah, and they had a prophet, and Israel had a prophet. Both of them had prophets.
Kwaye uMoabi naye babengabakholwa kuYehova, kwaye babenabaprofeti, kwaye uIsrayeli wayenomprofeti, zombini zazinabaprofeti.
And I noticed, they come to the place that the prophet of the organized nation was coming down to curse this other nation because it was just a drifter, not having a certain place to stay. So they come down and watch those two prophets.
Kwaye ngoku, qaphela, babefike kwindawo apho umprofeti wesizwe esicwangcisiweyo wayesihla esiza kuqalekisa esinye esi isizwe ngenxa yokuba sasingusithubeni nje singenayo indawo eqinisekileyo yokuhlala. Ngoko behla beza kwaye bukela abo baprofeti babini.
When it comes fundamentally speaking, both of them were exactly right. Because Noah's Balaam, the bishop, told him, "Now you build me 7 altars." 7 is the complete number of God, representing the 7 church ages, the 7 days of creation, so forth.
Xa kufikwa ekuthetheni ngokweziseko, bobabini babechanekile kanye, ngenxa yokuba qaphela uBileham, uBishop, wamxelela, "Ngoku ndakhele izibingelelo zibe siqhenqa, isiqhenqa linani elipheleleyo likaThixo, limele izigaba ezisixhenqe zamabandla, iintsuku ezisixhenqe zokudala, nokunjalo."
Now notice, 7, God is completed in 7. 7 altars. And on each altar put a bullock. Now that's exactly the same altar they had down in Israel's camp.
Ngoku qaphela isixhenqe, uThixo upheleliswa kwisixhenqe, izibingelelo ezisixhenqe, kwaye kwisibingelelo ngasinye ubeke inkunzi yenkomo. Ngoku, siso kanye esifanayo isibingelelo ababenaso ezantsi kwinkampu kaIsrayeli.
There they are down in Israel. Amen. With the same altar they got up here and the same sacrifice.
Yes.
A bullock and a bullock. A prophet and a prophet.
Yes.
Two nations in contrast. A very perfect example of the day we're living.
Yes.
We had time to go into it.
Nako besezantsi kwaIsrayeli. Nesibingelelo esinye abanaso phezulu apha, kwaye nedini elifanayo, inkunzi yenkomo nenkunzi yenkomo, umprofeti nomprofeti, izizwe ezimbini ekuchasaneni, ongogqibeleleyo umzekelo wemini esiyiphilayo, ukuba besinexesha lokungena kuloo nto.
Notice, God doing this in parable, we would find out, paralleling. Now, also, Balaam required a ram on each altar. That was speaking of his faith in a coming Messiah.
Qaphela, uThixo esenza oku ngokomzekeliso ukuba singayifumanisa ukunqamanisa. Ngoku nokunye, uBileham wayefuna inkunzi yegusha kusibingelelo ngasinye. Oko kwakuthetha ngokholo lwakhe kuMesiya ozayo.
A ram, a he sheep. That's the same sacrifice they had down in Israel, down in the camp of Israel up here by Moab. Fundamentally, they were both right.
Yes.
But notice, fundamentally in doctrine.
Inkunzi yegusha, igusha eliduna, elo lidinelinye ababenalo ezantsi kwaIsrayeli, ezantsi kwinkambi kaIsrayeli, apha phezulu ngakwaMoab. Ngokwesiseko babechanekile bobabini kodwa qaphela ngokwesiseko kwemfundiso.
But one prophet down in Israel's camp had the characteristics of God and the word of God. He stayed with the promise of God for that age because he was in a line going to the promised land.
Amen.
Kodwa umprofeti omnye ezantsi kwinkampu kaIsrayeli wayeneempawu zemvelo zikaThixo nelizwi likaThixo, wahlala nesithembiso sikaThixo sesiya sigaba ngenxa yokuba wayesemgceni esiya kwilizwe lesithembiso. Yabona?
Now, as far as the fundamental part, Balaam could be just as identified as Moses was. But you see, Moses, being the correct prophet of God, not only had the fundamental parts, but had the identification of God.
Ngoku, ngokuphathelene nendima yeziseko, uBileham, uBalak, wayenokwazeka nje ukuba uMoses wayenjalo. Kodwa, uyabona, uMoses, ekubeni ongochanekileyo umprofeti kaThixo, wayengenazo zodwa indima zeziseko. Kodwa wayenokuzazisa kukaThixo.
See, he was in line of duty, exactly what was promised for that age. Not for the age of Noah, but for the age then, I will take you to a land that's flowing with milk and honey.
Yabona, wayesemsebenzini, kanye into eyayithenjisiwe kwesiya sigaba, hayi yesigaba sikaNoah, kodwa eyesigaba ngelo lixa.
They were on their way, and Israel was identified with their prophet Moses, with the message of that age. God, characteristics identified in Moses.
Babesendleleni yabo, kwaye uIsrayeli wayezibandakanye nomprofeti wabo, uMoses, nomyalezo wesiya sigaba, iimpawu zemvelo zikaThixo. Zisazeka kuMoses.
A pillar of fire was following him. He also had the atonement in action. Not speaking of it, but had it in action.
Amen.
Not what will be, what is right now.
Intsika yomlilo yayimlandela. Wayekwanaso nesicamagushelo sisebenza. Hayi ukuthetha ngaso, kodwa enaso sisebenza. Hayi into eyakubakho, into ekhoyo kanye ngoku.
Notice, he had a brass serpent that had been lifted up for the sickness and diseases of the people. Therefore, Moses was practicing divine healing.
Qaphela, wayenenyoka yobhedu eyayiphakanyiselwe izigulo nezifo zabantu. Ngoko ke, uMoses wayesebenza impiliso engcwele.
He had the atonement, the brass serpent symbolizing that God was in the camp. And the people were looking on that brass serpent and being healed.
Wayenesicamagushelo, inyoka yobhedu, ziluphawu olumele ukuba uThixo wayesenkampini, kwaye abantu babejonga kula nyoka yobhedu kwaye bephiliswa.
He also had a smitten rock following him, and that was identifying God to keep the waters of life among them, joy and salvation, that they would not perish but had everlasting life. It was a type of that smitten rock in the wilderness, was a type of Christ being smitten.
Waekwa nalo neliwa elibethweyo limlandela, kwaye oko kwakusazisa uThixo ukugcina amanzi obomi phakathi kwam, uvuyo nosindiso, okokuba abayi kutshabalala kodwa babe nobomi obungenasiphelo. Ibisisithunzi se elaliwa libethweyo entlango, lalisithunzi sikaKristu ebethiwe.
Then they were traveling in the line of promise. That was another identification, the showing God's characteristic. No matter how fundamental this other one was with the Word, he had the fundamentalism plus the identification and the characteristic of God among them. God identified himself.
Goko babe ahamba emgceni wesithembiso. Oko kwakusesinye isazisi ukubonisa uphawu lwemvelo likaThixo nokuba wayekwiziseko kanjani omnye lo ngelizwi. Wayenako ukuma kwiziseko kunye nokuzazisa kwanophawu lwemvelo likaThixo phakathi kwabo. UThixo wazazisa.
Two prophets, both of them prophets, both of them fundamental. But God identified his characteristics in Moses because he had the characteristics of God with him.
Abaprofeti ababini, bobabini bengabaprofeti, kwaye bobabini bemikwiziseko. Kodwa uThixo wazazisa impawu zemvelo zakhe kuMoses ngenxa yokuba wayenazo impawu zemvelo zikaThixo zikunye naye.
Now, again, God's characteristics is always supernatural because he is supernatural. God is supernatural.
Ngoku, kwakhona impawu zemvelo zikaThixo zisoloko zizezamandla angaphezu kwendalo. Ngenxa yokuba yena ungamandla angaphezu kwendalo, uThixo ungamandla angaphezu kwendalo.
It's unusual always to the modern trend of thinking of the day. You know that. God's always has upset the apple cart for the religious groups in every age it's ever passed.
Akuqhelekanga soloko ekucingeni okungoko kuhamba kwezinto namaxesha wawo umhla. Uyayazi loo nto. UThixo ube engosoloko eyiphazamisa injongo yomntu kwamaqela ezenkolo kuso ngasinye isigaba esakha sadlula.
And not one time did ever a person or a group of people ever organize herself together upon a message but what they died in one of the shelf and never raised again. There's no history.
Kwaye akukho nangalinye ilixa apho umntu okanye iqela labantu elakhe lazicwangcisa kunye phezu komyalezo ingengabo abathi bafa baya kwindawo yokugcina kwaye abazange bavuke kwakhona. Akukho mbali.
The Lutherans, the Presbyterians, the Methodists, the Baptists, the Pentecostals, and so forth never raise again. When they go to grouping it, God deals with individuals.
AmaLuthera, amaRhabe, amaWesley, amaBaptists, abakwaMoya. Kwanokunjalo akuzange kuvuke kwakhona. Xa bathe bayenza iqela, uThixo usebenza nesiqu ngasinye.
Notice, he's so unusual to the way of thinking. See, we get off in a trend and we have to believe it this way. And then God comes around with his word that he's promised and identifies himself in that word. This group can't go to it because it don't believe in him. See, it's done cut itself off from him.
Qaphela. Akaqhelekanga kangako kwindlela yokucinga. Yabona, siphambukela ecaleni ngokokuhamba kwezinto, kwaye kufuneke siyikholwe ngolu hlobo. Aze ke uThixo afike ajikele nelizwi lakhe athe walithembisa, aze azazise kwela lizwi. Eli qela alinako ukuya kulo, ngenxa yokuba alikholelwa kulo. Yabona, sele ligqibile ukuzinqumla lizisuse kulo.
Like Joseph, he was a son of David and a good man, Joseph, the husband of Mary. He was a good man and no doubt read the Bible, the scrolls continually because and was looking for a Messiah to come and should have known what the scripture said that would take place. Isaiah said, a virgin shall conceive.
Jengo Yosef, wayengunyana ka David. Kwaye eyindoda elungileyo uYosef umyeni kaMaria wayeyindoda elungileyo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo wayeyifunda iBhayibhile iincwadi ezisongwayo ngokuqhubekekayo ngenxa yokuba kwaye wayekhangela uMesiya ozakuza kwaye wayemele ukuba uyakwazi oko izibhalo zithe oku yakho uyakwenzeka. U-Isaya wathi intombi yakumitha.
Well, now he was going with this young girl, Mary, probably 18 years old, is probably a bit older. And then when they were engaged to get married, she shows up to be mother. Now that was kind of hard for Joseph to kind of settle on that.
Kuhle ngoku wayehlobene nale ntombi iselula uMaria enokuba wayeneminyaka elishumi elinesibhozo obudala kwaye yena enokuba wayemdala ngokuthe cacatha kwaye ngoko xa babeganelene ukutshata uvela eza kuba ngumama ngoku okuya kwakunobunzima kuYosefu ukuba abe nokuzinza kokuya.
No doubt but what Mary told him the visit of Gabriel, but we noticed the way his character was leading him, he doubted it. Now she was found to be mother before they were wed. And in the Bible, that punishment is death by being stoned.
Akukho mathandabuzo ukuba uMaria wamxelela ngokundwendwelwa kukaGabriel. Kodwa siyaqaphela indlela isimilo sakhe esasimkhokhela ngayo. Wayeyithandabuza ngoku wayefunyenwe eza kuba ngumama phambi kokuba batshatiswe. Kwaye eBhayibhileni esiya sohlwayo kukufa ngokuculutywa ngamatye.
An unwedded woman becoming mother, she had to be stoned. There's no prostitution in Israel. It was put out. So we find out, and Deuteronomy tells us that.
Umfazi ongatshatanga abe eza kuba ngumama kwakufanele aculutywe ngamatye. Kwakungekho luhenyuzo kwaSirayeli. Kwakukhutshelwa ngaphandle. Ngoko sifumanisa kwiDeuteronomy isixelela oko.
Now, we find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act that she had done. Because if she was found already to be mother before they were married, then she must be stoned and she must have someone now that could stand as a shield for her. And that looked a whole lot like it was what she was trying to do.
Ngoko, sifumanisa ukuba uMaria kwabonakala ngathi wayezama ukumsebenzisa uYosefu nje abe lukhuselo kwisenzo esithile asenzileyo. Ngenxa yokuba ukuba wayefunyenwe sele eza kuba ngumama phambi kokuba batshate, ngoko kumele aculutywe ngamatye kwaye kumele afumane ngoku umntu othile ongathi ame njengokhuselo lwakhe. Kwaye oko kwabonakala ngokukhulu ngokungathi yiloo nto awayezama ukuyenza.
But Joseph, looking into her big pretty eyes, and she'd say, "Joseph, Gabriel said to me, the Holy Spirit shall overshadow thee, and this thing that will be conceived in thee is of the Holy Spirit." It's God. It's what it's going to be called, the Son of God.
Kodwa uYosef ejonga kuloo mehlo akhe makhulu mahle kwaye wayesithi, "Yosef, uGabriel uthe kum, umoya oyingcwele uza kusibekela, kwaye le nto iza kukhawulwa kuwe yeyomoya oyingcwele, nguThixo, yile nto iza kubizwa ngokuba ngunyana kaThixo."
Joseph, he wanted to believe that, but it was so unusual. That never happened before. And that's just the way today.
Kwaye uYosefu wayefuna ukuyikholwa loo nto, kodwa yayingaqhelekanga kangako. Oko akuzange kwenzeka ngaphambili. Kwaye oko yindlela nje kuyiyo namhlanje.
If I had some way of getting the people to see that the unusualness of anything, if it's identified by the word, then its characteristics proves what it is. It's God in action.
Ukuba kuphela besinoku, ukuba bendinendlela ethile yokwenza abantu babone ukuba ukungaqheleki kwayo nayiphi na into, ukuba iyaziswa lilizwi, ngoko, iimpawu zemvelo zayo ziyayiqondakalisa ukuba yintoni. nguThixo ekwisenzo.
Joseph should have known this. He should have known a virgin shall conceive. But he was honest about it. He didn't want to put her away privately, but he was thinking on doing it.
UYosef kwakufanele abe ukwazile oku. Wayefanele abe uyazile intombi yakumita, kodwa wayenyanisekile malunga nayo. Wayengafuni kumala bucala, kodwa wayecinga ngokuyenza.
And then the angel of the Lord appeared to him in a dream. Did you ever wonder why he appeared in a dream? There was no prophets of them days. The dream was so simple, it needed no interpretation.
Yaze ngoko ingelosi yenkosi yabonakala kuye ephupheni. Wakhe wayifuna ukuba kwakutheni ukuze abonakale ephupheni. Kwakungekho baprofeti ngalo mihla. Iphupha labo lalilula kakhulu, lalingadingi kutolikwa.
Said Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. See? Then that settled it.
Wathi, Yosef unyana ka David, musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMaria umfazi wakho, kuba oko kukhawuliweyo ngaphakathi kwakhe kungomoya oyingcwele. Yabona, ngoko, oko kwayiphelelisa apho.
See, he come to him in a dream, secondarily. But you see, there was no prophet there to identify that word, that this is the virgin that shall conceive. See? So therefore, he appeared to him in a dream because he was honest and just and a good man.
Yabon, weza kuye pupen, okwesibini. Kodwa, uyabon, wakungekho mprofeti paya wokulazisa elalizwi ukuba yiyo le ntombi eza kumita. Yabon, ke, ngoko ke, wabonakala kuye pupeni, ngenxa yokuba wayeyenyanisekileyo kwaye elilungisa kwanendoda elungileyo.
And I believe God will come to any good man in some way and identify his doings to that good man for the age. If that man's called of God for that age.
Kwaye ndiyakholwa ukuba uThixo uyakuza nakuyo nayiphi na indoda elungileyo ngandlela ethile aze azazise izenzo zakhe ezilungileyo kuloo ndoda ukwenzela isigaba. Ukuba loo ndoda ibizelwe eso sigaba nguThixo.
Now, but it was so unusual, they just could not hardly grasp it. But always the appearing according to the promised word for the age. All this unusualness.
Gogo, kodwa ibingaqhelekanga kangako. Babengenako nje ukuyiqonda into eyiyo. Kodwa soloko ukubonakala ngokwelizwi elithenjisiweyo lesigaba. Konke oku kungaqheleki.
Now there's some people might go around and say, well, this is unusual, that's God. This is unusual. But you see, it has to be identified by the Word, and the Word is God. See?
Gogo, kukho abantu abathile abangajikeleza baze bathi kuhle, oku akuqhelekanga, kuThixo lo, oku akuqhelekanga. Kodwa, uyabona, kufanele yaziswe ngelizwi, kwaye ilizwi nguThixo, uyabona.
And then the characteristic of this identification identifies who it is. Because God said this would happen. And it happens. See, the characteristic of it is God's word being identified by the characteristic of what's going on.
Kwaeke, uphawu lwemvelo loku, lwazeka, liyayazisa ukuba ngubani, ngoba uThixo wathi, oku kuyakwenzeka, kwaye kuyenzeka. Yabona, uphawu lwemvelo lwayo, lilizwi likaThixo lisazeka ngophawu lwemvelo lwayo, le nto iqhubekayo.
He said in the last days he'd pour out the Holy Ghost. He did it. The characteristics of it identify that it was God, His Word, promise. See, it always identifies itself.
Wathi ngemihla yokugqibela uyakuthulula umoya oyingcwele. Wakwenza oko. Impawu zemvelo zayo zayazisa ukuba yayinguThixo. Ilizwi lakhe lithenjisiwe. Yabona, soloko izazisa.
Now, always, every time, corrects the Word when the Word is said wrong. Did you ever notice? It was in the days of Noah that corrected that scientific age that God was going to bring water down out of the heavens.
Gogo, soloko, lonke ixesha, ilungisa ilizwi, xa ilizwi lithethwe ngokuphosakeleyo. Wakhe wayiqaphela, kwakukwimihla kaNoah, okuya kwasilungisa esa sigaba senzululwazi, ukuba uThixo wayeza kuzisa amanzi esihla iphuma emazulwini.
It was Moses, see, that corrected when they had all settled down in Egypt and so forth, But God's Word had to come to be identified. And the truth of the Word corrects the error.
YayinguMoses, yabona, owakulungisayo, xa bonke babezinzile phantsi iphutha, kwaye nezinto ezinjalo. Kodwa ilizwi likaThixo kwakufanele lize lizokwazeka, kwaye inyaniso yelizwi iyasilungisa isiphosiso.
Let me ask you something. We may go a little deep here. I'm not supposed to preach teaching or doctrine, but let me just ask you one thing.
Mandikubuze into ethile. Singangena nzulu kancinci apho. Andimelanga kushumayela isifundo kanye imfundiso. Kodwa mandikubuze nje into ibenye.
Jesus was the Word. We know that. The Bible said it was. St. John 1st chapter. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. He's still the Word.
UYesu wayelilizwi. Siyakwazi oko. IBhayibhile ithe kunjalo. UYohane ongcwele, sahluko sokuqala. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi kunye noThixo, waye ulizwi enguThixo, waze ulizwi waba yinyama, waze wahlala phakathi kwethu. Uselilo ilizwi.
Then when he could perceive their thoughts, they ought to know if that was the Word, because the Word of God said that's what he'd do. He was the prophet.
Koko, xa wayenako ukuqiqa iingcinga zabo, babemele ukuba bayazile ukuba oko yayililizwi, ngenxa yokuba ilizwi likaThixo lithe nantso into ayakuyenza. Wayengumprofeti.
Now notice, we find out that when he was born, about 12 years of age, he went up to the feast of the tabernacle. And they went up there to the Passover, and on the road back, they went 3 days' journey, and they missed him, presuming that he was out among their people.
Gogu, kapela, sifumanisa ukuba xa wazalwayo, malunga neminyaka elishumi elinesibini ubudala, waya phezulu esidlweni somnquba, kwaye babeye phezulu phaya kwePasika, kwaye kwindlela yabo ebuyayo, babehambe uhambo lweentsuku ezintathu, baze balahlekana naye, beqiqa, becinga xebe, beqikelela ukuba wayephandle kunye nabantu babo.
We can make a lesson out of that. That's so much today. Now you Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, whatever you are. See, you're doing that same thing.
Singenza isifundo ngokuphuma koko. Ininzi loo nto namhlanje. Ngoku wena mwisile mbaptisi, mrhabe, mlutere, mkatolika, nantoni na oyi, yabona. Wenza la nto inye.
You're perceiving because Wesley had a great revival, Luther had a great revival, or Pentecost had a great revival. You're perceiving that he's among the people when sometimes he isn't there.
Uyaqiqa ngenxa yokuba uWesley wayenemvuselelo enkulu, uLuther wayenemvuselelo enkulu, okanye abakwaMoya babenemvuselelo enkulu. Uyaqiqa ukuba ukunye nabantu ngexa ngamanye amaxesha engekho phaya.
They went to find him. Where did they find him? Where they left him?
Yeah.
At Jerusalem.
Bahamba besiya kumfuna. Bamfumana phi? Apho babemshiye khona. EJerusalem.
And when they found him, what was he doing? A little boy, 12 years old, probably never entered school no more what his mother taught him. And here he was in the temple debating with those priests about the Word of God. And they were astonished at the wisdom of this child.
That's right.
Why? He was the Word.
Kwaye, xa bamfumanayo, wayesenza ntoni? Inkwenkwe encinci, ishumi elinesibini iminyaka ubudala, kunokwenzeka ukuba wayengazange asingene isikolo, engenako kungaphezu koko umama wakhe wayemfundise kona. Kwaye, naku elapha etempileni, exoxisana nabo babingeleli, malunga nelizwi likaThixo. Kwaye, babekhwanqisiwe bubulumko balo mntwana. Kutheni?
Now watch, and now, not dishonoring you Catholic people that call Mary the Mother of God, but just let me show you a little error here. If the church is built upon Mary, watch what happened.
Gogo, qwalasela, kwaye ngoku, dingenzi ukunganihloniphi nina abantu bangamakatolika, ababiza uMaria umama kaThixo. Kodwa nje, mandinibonise imposiso encinane apha. Ukuba ibandla lakhiwe phezu kukaMaria,
now, she come up and she said, "Oh, your father and I have sought thee with tears." What's that statement?
She then condemned her own testimony. She said, "Your father and I have sought you with tears."
Gogo, wenyuka, weza, waze wathi, "Oh, ubawo wakho nam, besikufuna sinenyembezi." Qwalasela lantetha, wasingela phansi ke ubungqina bakhe. Wathi, "Ubawo wakho nam, besikufuna sinenyembezi."
What's that word? He was the word. He said, "Know ye not that I must be about my father's business?" What's the word? Correct the error.
Qwalasela elalizwi, wayelilizwi, wathi, "Anazi na ukuba ndimelwe kukuba semicimbini kabawo wam." Qwalasela ilizwi lilungisa imposiso.
Right there before those priests, she ruined her testimony, said she was conceived by the Holy Ghost, and here she says Joseph is his father.
Yes.
See that word? Catch it right quick.
Amen.
He was the word.
Kanye phaya phambi kwabo babingeleli, wabonakalisa ubungqina bakhe. Wayethe ukhawulwe ngumoya oyingcwele, kwaye nako apha esithi uYosefu ngubawo wakhe. Yabona, elalizwi liyibamba ngokukhawuleza. Wayelilizwi.
Now, you know, a 12-year-old boy wouldn't do that.
No.
He was the Word.
Amen.
He was the spoken Word of that age. So therefore, the identified characteristic of God was in Christ.
Yes.
He corrected the errors.
Gogo, niyazi inkwenkwe eminyaka elishumi elinesibini ubudala ebingena kuyenza lanto. Wayelilizwi. Wayelilizwi elithethiweyo lesiya sigaba. Ke, ngoko ke, olwazekayo uphawu lwemvelo lukaThixo lwalikuKristu walungisa imposiso.
He said, they said, "Why, we are Moses' disciples." He said, "If you was Moses' disciples, you'd know me. He wrote of me." Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like me. You would know me if you knew Moses."
Wathi, bathi, kutheni singabafundi bakaMoses? Yabona, wathi, ukuba beningabafundi bakaMoses, ngeni ndazi mna, wabhala ngam. UMoses wathi, "Uyehova uThixo wenu uya kunivelisela umprofeti onjengam. Ngeni ndazi mna ukuba benimazi uMoses."
And see, the word always corrects the error of the day, but the people don't like to believe it. They hang right on just the same.
Kwaye, yabona, ilizwi lisoloko liyilungisa imposiso yomhla, kodwa abantu abathandi ukuyikholwa. Bayabambelela nje kanye ngokuqhubekekayo, nje ngokufanayo.
But Jesus corrected his own mother. And his mother was in the wrong. Because she had already said that that was a child conceived in her by the Holy Ghost. And here she turns her testimony around and said that Joseph was her father. Was the father of Jesus.
Kodwa, uYesu walungisa owakhe umama. Kwaye umama wakhe waye kwimposiso. Ngokuba wayesele etshilo ukuba lowo yayingumntwana okhawulwe kuye ngomoya oyingcwele. Kwaye apha ujika ubungqina bakhe aze athi uYosefu yayingubawo wakhe, yayingubawo kaYesu.
Now, if Joseph, if he was the son of Joseph, if he had been about his father's business, he'd been down the carpenter shop.
Yeah.
But he was about his father's business up there in the temple rebuking those organizations.
Amen.
He was about his father's business.
Hallelujah.
Just a 12-year-old lad. Know ye not that I must be about my father's business?
Gogo, ukuba uYosefu, ukuba wayengunyana kaYosefu, ukuba wayesemicimbini kabawo wakhe, ngewayesezantsi kwivenkile yomchweli, kodwa wayesemicimbini kabawo wakhe, phezulu phaya etempileni, ekhalimela lamibuto. Yabona, wayesemicimbini kabawo wakhe, inkwenkwana nje eneshumi elinesibini iminyaka ubudala. Anazi na ukuba ndimelwe kukuba semicimbini kabawo wam.
Did you notice when Jesus was tempted by Satan, his characteristic there when he was in his temptation identified him to be God because he stayed with the Word? "It is written," said Satan. Jesus said, "It's also written."
Amen.
Stayed right with the Word.
Nake naqaphela na, xa uYesu wayelingwa nguSatan, uphawu lwemvelo lwakhe phaya, xa wayesekulingweni kwakhe, lwamazisa ukuba unguThixo, ngenxa yokuba wahlala nelizwi. Yabona, kubhaliwe, watsho uSatan. UYesu wathi, "Kubhaliwe kananjalo, wahlala kanye nelizwi."
God in sundry times, we read here, God in sundry times, that's old times, divers manners, many ways, identified himself to his prophets by visions.
UThixo kumaxesha akudala, sifundile apha. UThixo kumaxesha amandulo, lawo ngamaxesha akudala. Ngeendlela ezininzi, indlela eziliqela, wazazisa kubaprofeti bakhe ngemibono.
That was the characteristic of a prophet, was when he foretold things and it happened. Now that was his characteristic of his identification, that God was with him.
Olo, yaye iluphawu lwemvelo lomprofeti, kuxa wayexela izinto kwangaphambili, ize yenzeke. Ngoku, olo, yaye iluphawu lwemvelo lokwazeka kwakhe, ukuba uThixo wayekunye naye.
Then that give him the rights to interpret the word for that day, because the word of God come to the prophets.
Amen.
The characteristic of the prophet that he foretold.
Ngoko, oko kumnika amalungelo okutolika ilizwi lalomhla, ngenxa yokuba ilizwi likaThixo liza kuba prophethi. Uphawu lwemvelo lomprofethi kukuba awalixela kwangaphambili.
The Bible said, if there be one, and what he says comes to pass, then you hear it. But if it doesn't, don't believe him. Don't fear him. But my word's not in him. But if it does come to pass, then my word's in him.
Amen.
That's his identification. That's the characteristic of a prophet.
IBhayibhile yathi, ukuba kukho omnye, kuze oko akuthethayo kwenzeke, ngoko mveni yena, kodwa ukuba akwenzeki, musani ukumkholwa, musani ukumoyika, kodwa elam, ukuba ilizwi lam alikho kuye, kodwa ukuba kuthe kwabakho, ngoko ilizwi lam likuye, oko kukwazeka kwakhe, olo luphawu lwemvelo lomprofeti.
Now, God in sundry times, that's how he showed his characteristics of identification of himself to man, by speaking through a man that was called to be a prophet.
Ngoku, uThixo, kumaxesha akudala, yiyo leyo indlela awabonakalisa iimpawu zemvelo zakhe zokwazeka kwakhe emntwini, ngokuthetha ngendoda ebizelwe ukuba ibe ngumprofeti.
Now the Bible says that God in sundry times, diverse manners, spoke to the fathers through the prophets.
Ngoku, iBhayibhile iyatsho ukuba uThixo, kumaxesha adlulileyo, ngendlela ezininzi, wathetha kobawo ngabo abaprofeti.
We also read over in 2 Peter that the whole word of God was wrote by him. Man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible.
Sikwayifundile ngaphaya kuPetros wesibini ukuba lilonke ilizwi likaThixo labhalwa ngabo. Amadoda akudala aqhutywa ngumoya oyingcwele abhala iBhayibhile.
They were prophets, the word come to them and they wrote it. Wrote it down under inspiration.
Babe ngabaprofeti, ilizwi liza kubo baze balibhala phansi, bephansi kwempembelelo.
First they were identified prophets, then they wrote the word of inspiration. And they had the interpretation of the divine revelation, because it was God in the man.
Okokuqala, babe ngabaprofeti abaziwayo, ngoko balibhala ilizwi lempembelelo, kwaye babe nako ukutolikwa kwesityhilelo sobungcwele ngenxa yokuba yaye inguThixo esemntwini.
That's why he showed himself in his characteristics of identification. Their visions being the vindicated was God's characteristic in them, making himself known to the people.
Ngoku, nantso indlela azibonakalise ngayo kwiimpawu zemvelo zokwazeka kwakhe. Imibono yabo ingqinelwe, yayiluphawu lwemvelo lukaThixo kubo, ezazisa ebantwini.
That's the only way he was in Christ. A prophet was just a little speck. Christ was the fullness of God.
Amen.
And God was in Christ reconciling the world to himself, and his characteristics identified him.
Amen.
What he was.
Ngoku, oko kukuphela kwendlela waba kuKristu ngayo. Umprofeti waye elichaphaza nje elincinci. UKristu waye eyinzaliseko kaThixo, kwaye uThixo waye ekuKristu exolelanisa ihlabathi kuye, kwaye iimpawu zemvelo zakhe zamazisa into awabe eyiyo.
Insomuch that he said, if I do not the works of my Father, then don't believe it.
Right.
If I don't have the character of my Father, then don't believe me. Don't believe my claims. Amen. If I haven't got the character of my Father in me, then don't believe it at all.
Kokokuti ati ukuba andenzi imisebenzi kabawo wam ngoko musani ukuyikholwa. Ukuba andinaso isimilo sikabawo wam ngoko musani ukundikholwa. Musani ukuwakholwa amabango am. Ukuba andinaso isimilo sikabawo wam kum ngoko musani ukuyikholwa konke konke.
Now, his characteristics never changes. God cannot change his character no more than a lamb can change its character or any other thing changes its characteristics.
Ngoku impawu zemvelo zakhe azikhe ziguquke. UThixo akanako ukusiguqula isimilo sakhe. Kungekho ngaphezu kunokuba imvu ingena kusiguqula isimilo sayo okanye naye nantoni na ingena kuziguqula impawu zemvelo zayo.
Because as long as it is in its original, it's original. And if you change anything, then you've changed it from its original.
Ngenxa yokuba okoko nje kwisimo soqobo lwayo, isimo soqobo lwayo, kwaye ukuba uyayiguqula nantoni na ngoko. Uyiguqula wayisusa kwisimo soqobo lwayo.
It's just like you can take a hog and you can wash a hog and put that paint on his toenails like the women does and fix it up with lipstick and put it on a nice dress, turn that old sow out, she go right straight to the water and water again. Why? She's a hog.
Amen.
That's all.
Kunjengokuba ungathatha ihagu kwaye ungayihlamba ihagu uze uqabe la peinti kumazipho enzwane zayo njengoko besenza abafazi uze uyilungise ke ngesiqaba milebe uze uyifake kwilokhwe enhle khulula la hagu indala iphume iya kuya nqo emxophozweni ize iziqikaqike kwakhona kutheni ihagu phelele apho.
But you know, you wouldn't make, a lamb wouldn't do that. He won't even get in that mud. He don't want nothing to do with it. It's the characteristics of it, see?
Kodwa, kwaye, kodwa, uyazi, awunakukwenza. Imvana ayinakuyenza loo nto. Ayinakungena nokungena kola danga. Ayifuni nto yakwenza nalo. Zimpawu zemvelo zayo, yabona?
You might dress him in the same kind of clothes, but he sure won't go. The outside doesn't matter, it's the inside.
Ungayinxibisa kuhlobo olunye lwempahla. Kodwa, ngokuqinisekileyo ayingeke. Ukuqiniseka ingeke iye umphandle awukhathaliseki ngumphakathi.
Now God being the source of all life, don't fail to get this. If I'm trying all with this in me to get you to see something, see? It's to your good, friends. It's for your behalf.
Gogo, uThixo ekubeni engumthombo wabo bonke ubomi. Musani ukusilela ukufumana oku. Ndiyazama ngokwakho konke okungaphakathi kwam ukunenza nibone into ethile yabona yeyokwenzela okunilungileyo zihlobo yeyokwenzela nina yabona.
I didn't come here just to be seen. I didn't come here, there was no other place to go. I come here because I felt to come here. I felt that the ministry the Lord had given me must be showed amongst the people here. And I'm trying to get you to see what God really is now.
Andizanga apha nje ukuba ndibonwe. Andizanga apha bekungekho enye indawo yokuya. Ndize apha ngenxa yokuba ndinemvakalelo yokuza apha. Ndivakalelwa ukuba ulungiselelo inkosi endinike lona kumele luboniswe phakathi kwabantu apha. Kwaye ndizama ukunenza nibone into ayiyo ngenene uThixo ngoku.
He's his promised word. He always is the word. And he identifies himself by the characteristic that he promised.
Ulilizwi lakhe elithenjisiweyo, usoloko elilizwi, kwaye uyazazisa ngophawu lwemvelo alithembisileyo.
A certain character would rise in a certain time, that's in the Word. Then the characteristic of this person is supposed to rise identifies that is the person.
Isimilo esithile siyakuvela ngexesha elithile, oko kuselizwini, ngoko. Uphawu lwemvelo lwalomuntu omele ukuvela luyamazisa ukuba nguye lo muntu.
That's the reason Jesus had to be who he was. They should have seen it. No wonder they were blind. the thing said, though he had done so many miracles, yet they could not believe because Isaiah said they got eyes and can't see and ears and can't hear.
Naso isizathu sokuba uYesu abe ngulowo wayenguye. Babemelwe ukubona oko. Akumangalisi ukuba babezimfama. Into wathi nangona enze angako ubuninzi imimangaliso. Babe bengenako ukukholwa. Ngenxa yokuba uIsaya wathi banamehlo babe bengaboni. Kwanendlebe babe bengeva.
Each age, not only his age, but every age, how God in sundry times, diverse manners, still they just couldn't get it.
Yabon, isigaba ngasinye, hayi kuphela esakhe isigaba, kodwa isigaba nesigaba, njani, uThixo kumaxesha akudala, ngendlela ezininzi, nangoko, babengenakho nje ukuyifumana.
Now, his characteristics never fails. It always is the same. Now remember, his characteristic, the characteristic of God cannot fail. If it does, then God's fail.
Amen.
Gogo, impawu zemvelo zakhe, azikhe zisilele, zisoloko zinto enye. Gogo, kumbula, uphawu lwemvelo lwakhe, uphawu lwemvelo lukaThixo alungeke lusilele. Ukuba luyasilela, gogo uThixo usilele.
And the Bible said in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, he is the unchangeable God. Whatever character he was at the beginning, he is still that same character.
Kwaye iBhayibhile ithe kumaHebhere 13:8 ukuba uYesu Kristu unguye izolo namhlanje nangona phakade. Ngoko ke unguThixo ongenakuguqulwa. Nasiphi na isimilo awayesiso ekuqalekeni useseso similo unangoku.
Every way he worked, any time he ever done anything, he does it the same way every time. If he doesn't, his character's changed.
Yeah.
See? And his characteristics would display something that wasn't of God. See? So we wouldn't know where.
Yonke indlela asebenze ngayo naliphi na ixesha wakhe wenza nantoni na. Uyenza ngendlela enye lonke ixesha. Ukuba akenzi njalo, sisimilo sakhe siguqukile. Yabona, kwaye impawu zemvelo zakhe ziyakubonakalisa into ethile engeyiyo ekaThixo. Yabona, ngoko asiyo kuyazi apho.
Like Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare for battle? If the trumpet gives an uncertain sound.
Njengoko uPaulus wathi, ukuba ixilongo lithe lanika isandi esingaqondakaliyo, ngubani oyakukwazi ukuxhobela imfazwe? Ukuba ixilongo lithe lanika isandi esingaqondakaliyo.
Now, if the trumpet is supposed to sound retreat, that's what we got to do, retreat.
Yes.
If the trumpet sounds charge, that's what we're supposed to do, is charge.
Yes.
Ngoku, ukuba ixilongo limele ukuvakalisa, makubuye umva, nantso into ekufanele siyenze, ukubuya umva. Ukuba ixilongo lilila ngezwi, makuhlaselwe, nantso into esimele ukuba siyenze, kukuhlasela.
But what is a trumpet? Is the word of God. It identifies God, whether it's go up, sit down, retreat, stack arms, whatever it is. It's God's trumpet sound.
Kodwa, yintoni ixilongo, lilizwi likaThixo, lazisa uThixo, nokubangu, nyukani, hlalani phansi, buyani umva, misani izixhobo, nantoni nayo kuyiyo, kukuvakala kwexilongo likaThixo.
And an uncertain sound, when the Bible says a certain thing's supposed to happen, somebody say, well, that's another day, then there's an uncertain sound there. Then you don't know what to do.
Kwaye, isandi esingaqondakaliyo, xa iBhayibhile isithi, into ethile imele ukuba yenzeke, umntu othile athi, oh, oko, kwakusuka komnye umhla, oko, ngoko, kukho isandi esingaqondakaliyo apho, ngoko, awuyazi into oma uyenze.
Jesus said, I have power to lay my life down and raise it up again. No uncertain sound there.
UYesu wathi, ndinamandla okubeka phansi ubomi bam ndibuye ndibuvuse kwakhona. Akukho zwi lingaqondakaliyo apho.
The woman said, we know Messiah cometh, and when he cometh, he'll tell us the things like he did. He said, I'm he. No uncertain sound there.
Amen.
I am he.
Amen.
Hallelujah.
Umfazi wathi, siyazi uMesiya uza kufika, kwaye xa efikile, uya kusixelela izinto njengoko wenzayo. Wathi, ndinguye. Akukho sandi singaqondakaliyo phaya. Ndinguye. Aha. Amen.
They said, our fathers eat men in the wilderness. He said, they haven't one day. He said, but I am the bread of life that come from God out of heaven. No uncertain sound. I'm the tree of life from the Garden of Eden. No uncertain sound about that. Certainly not. Nothing uncertain about it. He was certain in everything that he did.
Bathi, oba obethu badla imana enhlanga. What? Bona bonke bafile. What? Kodwa, ndisisonga sobume esiphuma kuThixo ezulwini. Akukho sandi singaqondakali. Ndingumthi wobomi ovela emyezweni wasedweni. Hayi, akukho sandi singaqondakileyo malunga noko. Ngokuqinisekileyo walikho, akukho nto engaqondakaliyo malunga noko. Wayeqinisekile kwinto nganye awayeyenza.
The Bible don't give an uncertain sound. It identifies a characteristic of God in its sounding.
IBhayibhile ayiniki sandi singaqondakaliyo. Yazisa uphawu lwemvelo lukaThixo ekuvakaliseni kwayo.
Jesus said in St. John 10:37, if I do not the works of my Father, and I don't have that character of my Father, then don't believe me. They are the one, they identify his character in me, his characteristics.
UYesu wathi kuYohane ongcwele ishumi, amashumi amathathu anesixhenxe, ukuba andenzi imisebenzi kaBawo wam yintoni, kwaye andinaso esasimilo sikaBawo wam ngoko, musani ukundikholelwa. Zona zizo zazisa isimilo sakhe esikum, impawu zemvelo zakhe.
Because the Father is the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the characteristic of God is displayed by his promise for that age.
Ngenxa yokuba ubawu lilizwi, ekuqalekeni ube ekhona ulizwi, waye ulizwe kunye noThixo, waye ulizwe enguThixo, kwaye uphawu lwemvelo lukaThixo lubonakaliswa sisithembiso sakhe seso sigaba.
Now, if he'd lived in Moses' time, it wouldn't have worked. And if Moses lived in his time, it wouldn't have worked. If he'd lived in Noah's time, it wouldn't work. If Noah lived in his time.
Ngoku, ukuba ebephile kwixesha likaMoses, ibingenakusebenza. Kwaye, ukuba uMoses ebephile kwelakhe ixesha, ibingenakusebenza. Ukuba ebephile kwixesha likaNoah, ibingenakusebenza. Okanye, ukuba uNoah ebephile kwelakhe ixesha.
Noah was prophesying of things for that day. And his characteristic and what he done identified him with the Word of God. Moses did the same thing.
UNoah wayeprofeta ngezinto zalamhla. Kwaye uphawu lwemvelo lwakhe kwanento awayenzayo yamazisa kunye nelizwi likaThixo. UMoses wenza loo nto inye.
And here Jesus come and the word is promised for that age is identified in Jesus Christ by the characteristic of the word which is God.
Amen.
Amen.
Kwaye apha uYesu esiza, kwaye ilizwi elalithenjiswe esasigaba lazeka kuYesu Kristu ngophawu lwemvelo lelizwi elinguThixo. Amen.
The pouring out of the Holy Ghost in the last days upon the common people has identified God's characteristic with the people. He promised it. It's a word. He said he'd do it.
Amen.
Nobody can take it back. He said he would do it.
Ukuthululwa komoya oyingcwele kwimihla yokugqibela phezu kwabantu abaqhelekileyo kuye kwazisa uphawu lwemvelo lukaThixo ebantwini. Wayekuthembisile lilizwi wathi uya kukwenza. Akukho mntu ungakuthatha akubuyise umva. Wathi uya kukwenza.
So all these things that he's promised, that's what he does. It identifies his characteristic. Yes, sir. Don't believe it. Don't believe my claims if my characteristic isn't that of God.
Ngoko, zonke ezi zinto azithembisileyo, nantso into ayenzayo. Yazisa uphawu lwemvelo lwakhe. Ewe mhlekazi, musa ukuyikholwa, musa ukuwakholwa amabango am, ukuba uphawu lwemvelo lwam asililo elo lukaThixo.
Now notice, in John 14:12, he that believeth on me, he said, has my identification, my characteristic. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. That identifies that the character of Christ is in him displaying the characteristics of him.
Yes.
Amen.
Amen.
I feel pretty religious right now if I am horse. Yes, sir.
Goku, kapela, kuYohane ishumelinesine, ishumelinesibini. Lo ukholwayo kum, wacho. Unako ukwazeka kwam, uphawu lwemvelo lwam. Lo ukholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye. Oko kwazisa ukuba isimilo sika Kristu sikuye, sibonakalisa iimpawu zemvelo zakhe. Amen. Ndiziva ndingonenkolo kamnandi kanye ngoku kuba ilizwi lam liyarhwexa. Ewe mhlekazi.
Oh my, see, there's no mistake about it. His life, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. See, that identifies the characteristic.
Oh, Bethu, yabona, akukho mpazamo malunga nayo. Ubomi bakhe, lo ukholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye. Yabona, oko kwazisa uphawu lwemvelo.
Same thing he said, if my character doesn't identify myself, God in him, then he don't believe him. Now, he also said that he would be identified in that.
Into enye awayithethayo, ukuba isimilo sam asindazisi mna, uThixo ekuye, ngoko, musa ukumkholwa, ngoko, wakutsho nokuba uyakwazeka kuko okuya.
Then that, if it doesn't identify him, then he isn't what he says. And today, if Christ doesn't identify himself, the characteristic of Christ identifying us as being of Christ, believing the Word, Jesus was the Word, so he had to believe the Word.
Ngoko, okuya, ukuba akumazisi, ngoko, akukuko oko akutshoyo. Kwaye, namhlanje, ukuba uKristu akazazisi, uphawu lwemvelo lukaKristu lusazise thina njengabakaKristu, sikholelwa ilizwi, uYesu waye elilizwi, ngoko, kwafuneka akholwe ilizwi.
Amen. And how can we say that we are of Christ and deny any word in that Bible?
Amen.
The Holy Spirit of Christ is God in you. And it'll punctuate every promise with an amen.
Kwaye, singathini ukuthi singabaka Kristu, size sikhanyele naliphi ilizwi layo la Bible. Umoya oyingcwele kaKristu nguThixo ekuwe. Kwaye, uyakubeka u-amen kwisithembiso ngasinye.
The Bible said, these signs shall follow them that believe. The Spirit of God said, amen.
IBhayibhile ithe, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo. Umoya kaThixo wathi, amen. Yabona.
Don't say, no, that's for another age, that's for disciples only. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He, anywhere, all the world that believeth.
Amen.
These signs shall follow him.
Yeah.
Same thing. Same yesterday, today, and forever. The characteristic being identified.
Omnye wabo akacho, hayi, oko, akukosesinye isigaba, oko, akukwabafundi bodwa. Yani kulo lonke ihlabathi ndishumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Lowo, naphina, kulo lonke ihlabathi, ukholwayo, le miqondiso, iya kumlandela. Into enye, nguye izolo, namhlanje nangona phakade, uphawu lwemvelo lusazeka.
That makes Hebrews 1:1, God of sundry times, speaking to the fathers by the prophets, identifying Christ resurrected today by the same characteristic that he did in sundry times. Did you notice? God never changes his way.
Oko kwenza amaHebhere okuqala isinyi, uThixo wakumaxesha akudala, ethetha kobawo ngabaprofeti, esazisa uKristu, evukile namhlanje ngophawu lwemvelo olunye awalenzayo kumaxesha akudala. Ingaba uqaphele, uThixo akakhe ayiguqule indlela yakhe.
In the old Bible, when a dreamer dreamed a dream, and there was no prophet in the land to see if this dream was right or not, they had another way of finding out.
KwiBhayibhile endala, xa umphuphi ephuphe iphupha, kwaye kungekho mprofeti elizweni ukubona ukuba eli phupha lichanekile okanye hayi, babe nenye indlela yokufumanisa.
They took that character, ever who dreamed the dream, took him down to the temple. The breastplate of Aaron, who was a high priest, hung on the post.
Babe mtata lomtu, nokuba ngubani ophuphe iphupha. Bamthathe bamseza hansi etempileni. Isigcina sifuba sika Aaron, owaye ngumbingelelo omkhulu. Sasijinga esibondeni.
And this dreamer told this dream, no matter how good it sounded, how real it sounded, if there wasn't a supernatural light flashed on those stones, which is called Urim Thummim, Bible readers understand, then I don't care how real it sounded, it wasn't so.
Aselumpupi, aqele eliphupha, nokuba livakala lilunge kanjani, livakala liyinene kanjani, ukuba bekungekho kukhanya kwamandla angaphezu kwendalo okuthe kwakhanya kuloo matye abizwa ngokuba yi-Urim neTumim. Abafundi beBhayibhile bayaqonda ngoko andikhathali ukuba ivakale inene kanjani, ibingenjalo.
The unusualness of God, the character of God had to display his characteristics in the supernatural to show that he identified himself. Amen. On the message. Amen.
Ukungaqheleki kukaThixo, isimilo sikaThixo, kwafuneka abonakalise iimpawu zemvelo zakhe kumandla angaphezu kwendalo ukubonisa ukuba uyazazisa kuloo miyalezo. Amen.
I say the same thing tonight. The old Urim and Thummim's gone, but the word's still the thing that identifies the characteristic of God. The promise of the hour that we're living. There's God's characteristics identified by the promise of the hour that we're living in.
Nditsho into enye ngobu busuku. I-Urim Thummim endala isekho, kodwa ilizwi liseyiyo into eyazisa uphawu lwemvelo lukaThixo, isithembiso seyure esiyiphilayo. Kukho iimpawu zemvelo zikaThixo zazisiwe ngesithembiso seyure esiphila kuyo.
That makes God the same as he was in sundry times. Look, in divers manners, he spake to the fathers by the prophets. And the law and prophets were until John, since then the kingdom of heaven.
Oko kumenza uThixo into enye awayiyo. Kumaxesha akudala, jonga, ngeendlela ezininzi, wathetha koobawo ngabaprofeti. Kwaye umthetho nabaprofeti babekho de kwaba nguYohane ukusukela ngoko ubukumkani bezulu.
Notice, but in this last day, speaking the same thing he did then, through his son, Christ Jesus.
Qaphela, kodwa kulo mhla wokugqibela, ethetha into enye awayithethayo ngoko, ngaye unyana wakhe uKristu uYesu.
God in sundry times, divers manners, spake to the fathers through the prophets. In this last day, doing the same thing, speaking to the people, the fathers, through his son, Christ Jesus.
UThixo, kumaxesha akudala, ngeendlela ezininzi, wathetha koobawo ngabaprofeti. Kulo mhla wokugqibela, esenza into enye, uthetha ebantwini, oobawo, ngaye unyana wakhe uKristu Yesu.
Has raised him up from the dead, and he lives within us, identifying himself and foretelling us things, and he's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Umvusile kwabafileyo, kwaye uyaphila ngaphakathi kwethu, ezazisa kwaye sixelela izinto kwangaphambili, ukuba ungumcaluli weengcingane nezicamanga zentliziyo. UYesu Kristu ikwanguye izolo, namhlanje nangona phakade.
God in sundry time in divers manner spake to the fathers through the prophets, but in this last day through Jesus Christ his son. The scripture cannot be tampered with. It's exactly.
UThixo kumaxesha akudala ngeendlela ezininzi wathetha kubo oobawo ngabaprofeti, kodwa kule mihla yokugqibela ngayo uYesu Kristu unyana wakhe. Isibhalo asinako ukonakaliswa, sinjalo kanye.
As I've said before, God don't need anybody to interpret this word. He interprets his own word.
Amen.
When he says anything, it happens. That's the interpretation.
Njengokuba bendike ndatsho ngaphambili, uThixo akadingi nawuphi na umntu ukutolika eli lizwi. Uyalitolika ilizwi elilelakhe. Xa esitsho nantoni na, iyenzeka. Olo lutoliko.
He don't need anyone to say, well, I believe it means this. God identifies it by his own interpretation.
Yabona. Akadingi namnye ukuba athi, kuhle, ndiyakholwa lithetha oku. UThixo uyalazisa ngokutolikwa okukokwakhe.
Yes, if the promise is for that day, we can't live in the light of Luther, we can't live in the light of Wesley, we can't live in the light of any of those. We got to live in the light, it's promised for this day.
Ingaba, ukuba isithembiso sesalomhla, asinakuphila kukukhanya kuka Luther. Asinakuphila kukukhanya kuka Wesley, asinakuphila kukukhanya kwazo na ziphi ezo, kufanele siphile ekukhanyeni okuthenjisiweyo kwalomhla.
What if Moses would have went down in Egypt and said, well, we're going to build a big ark. We're going to float out of this country. The Nile's going to come up.
Kwakungathini ukuba uMoses wayengaya ezantsi eyiphutha, aze athi, kuhle, siza kwakha umkhombe omkhulu, siza kudada ukuphuma kweli lizwe.
They look back in the scroll, there's no promise of that. That's right. But you see, he identified himself as God's prophet for what he said come to pass. Then they knowed he had the word of the Lord.
Babeya kujonga kwincwadi esongwayo. Akukho sithembiso sakho oko. Oko kuchanekile. Kodwa uyabona, wayezazisa njengomprofeti kaThixo ukuba oko wakutshoyo kwabakho. Ngoko bayazi wayenalo ilizwi lenkosi.
Pharaoh had spears, but Moses had the word. So when they got to the sea, the spears all went under the sea, and Moses took Israel across the sea on dry land because he had the word. And he was the word of that hour.
UFaro wayenemikhonto, kodwa uMoses wayenelizwi. Ngoko, xa bafikayo elwandle, imikhonto yonke yangena ngaphansi kolwandle. Waze uMoses wathatha uIsrayeli wamwelisa ulwandle kumhlaba owomileyo ngenxa yokuba wayenalo ilizwi, kwaye waye elilizwi lalayure.
Moses was the word made manifest for that hour. Elijah was the word made manifest for that hour.
Amen.
Christ is the word made manifest.
Yes.
And the promises that he made, a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you even in you to the end of the world.
Amen.
The works that I do shall you do also.
UMoses waye elilizwi lenzwe labonakalaliswa ukwenzela layure. UEliya waye elilizwi lenzwe labonakalaliswa ukwenzela layure. UKristu ulilizwi lenzwe labonakalaliswa kwaye nezithembiso awazenzayo liselilifutshane ixesha ukuze ihlabathi lingabi sandibona. Ke nina niyakundibona ngoba ndiyakuba nani nakuni kusesiphelweni sehlabathi. Imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani.
He promised these things. What is it? It's the characteristic of God displaying his word like he did in all ages.
Wazithembisa ezi zinto. Yintoni? Luphawu lwemvelo lukaThixo libonakalisa ilizwi lakhe njengokuba wenzayo kuzo zonke izigaba.
Malachi 4, he said, before the great and terrible day of the Lord shall come, behold, I send unto you Elijah the prophet, and he will restore the faith of the children back to the fathers again. Before that day comes. He promised it.
UMalaki 4, wathi, phambi kokuba umhla omkhulu woyikekayo wenkosi ufike, yabonani. Ndithumela kuni uEliya umprofeti, kwaye uya kubuyisela ukholo labantwana koyise kwakhona phambi kokuba laa mini ifike. Wayithembisa.
Jesus said in the 17th chapter of St. Luke, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed.
UYesu wathi kwaseshumi elinesixhenxe sahluko sikaLuka ongcwele, njengoko kwakunjalo ngemihla yeSodom, yakuba kwanjengoko ekuzeni konyana womntu xa unyana womntu etyhilwa.
When the revelation is unfolding itself in the days when the world will be like Sodom, what will it be? The characteristic of that scripture being fulfilled.
Amen.
God identifying himself by his characteristic. Characteristics that he's always been. He cannot leave that.
Xa isityhilelo sizicombulula ngemihla xa ihlabathi liyakuba njengeSodom, iyakuba yintoni? UPawu lwemvelo lwaso eso sibhalo sizalisekiso. UThixo ezazisa ngoPawu lwemvelo lwakhe, iimpawu zemvelo awayekade esoloko ezizo, akanako ukukushiya oko.
Last days, he identified through his son. Notice how God does these always he never changes his way.
Imihla yokugqibela, wayazisa ngonyana wakhe. Qaphela. UThixo uzenza njani ezi maxa onke kwi njengoko esolo akakhe ayiguqule indlela yakhe.
These three men that talked to Abraham, as we're just speaking there, is the days of Sodom.
La madoda mathathu athetha noAbraham njengoko besithetha nje phaya kwimihla yeSodom.
Abraham was a man who believed God. He took God at his promise. Sarah, his wife, was 65 years old. Abraham was 75 when God called him.
UAbraham waye indoda yemkholwayo uThixo, wamthatha uThixo kwisithembiso sakhe. USara umfazi wakhe wayenamashumi amathandathu anesihlanu iminyaka obudala. UAbraham wayenamashumi asixhenxe anesihlanu xa uThixo wambizayo.
He said he's going to have a child. Abraham would have a child by Sarah.
Wathi baza kufumana umntwana. UAbraham yakufumana umntwana ngoSara.
It might sound a little ridiculous, but I imagine she got all the little booties and pins and everything ready because she's going to have this baby.
Ingavakala iyehleke kayo kancinci kodwa ndinomfanekiso ngqondweni wafumana zonke izihlangu zentsana nezipelite ezincinane kwanento yonke zaba zezilungisiweyo ngenxa yokuba babeza kumfumana lo mntwana.
After the first 28 days, why, Abraham might have said, Sarah, how you feel, darling? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How you know? God said so.
Emveni kwezokuqala iintsuku ezimashumi amabini anesibhozo ngoba uAbraham nokuba wathi kuSara, uziva njani isithandwa? Akukho mahluko. Uzuko kuThixo, siza kuba nalo nakanjani? Wazi njani? UThixo utshilo.
A year passed. How you feel, dear? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
Unyaka wadlula. Uziva njani isithandwa? Akukho mahluko. Siza kuba nalo nakanjani? UThixo utshilo.
5 years passed. How you feeling out, dear? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
Iminyaka emihlanu yadlula. Uziva njani ngoku sithandwa? Akukho mahluko. Siza kuba nalo nakanjani? UThixo utshilo.
What was it? He had the promise of God. He believed God.
Amen.
And he acted like God. He held on to the promised word.
Yaye iyintoni wayenesithembiso sikaThixo. Wayemkholwa uThixo kwaye wenza njengoThixo. Wabambelela kwilizwi elithenjisiweyo la.
25 years passed. The booties had done turned yellow, but she still held on to him.
Amen.
Now he's old and stooped over and he's in a terrible shape and Sarah's womb is good as dead and he's sterile. And what a condition they're in.
Iminyaka engamashumi amabini anesihlanu yadlula. Izihlangu zentsana sele kukudala zajika zamthubi, kodwa wayesabambelele kuzo. Ngoku mdala kwaye ugobile, kwaye ukwesibi isimo. Kwaye isizalo sikaSara silunge njengesifileyo, kwaye ungonge nambeyo, kwaye enjani meya kwabakuyo.
How you feel, Abraham, father of nations, is make believer friends and say to him, well, glory to God, I feel fine, we're going to have that baby anyhow.
Uziva njani, Abraham, yise wezizwe, zihlobo zakhe ezingamakholwa ukuzenzisa, zimana ukutsho kuyo. Kuhle uzuko kuThixo, ndiziva kakuhle, siza kuba nalo losana nakanjani.
Because he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. For he was fully persuaded that what God said, God's able to perform.
Amen.
There's a characteristic of a believer.
Ngenxa yokuba akazange akhubeke kwisithembiso sikaThixo ngenxa yokungakholwa, kodwa womelela enika ukubongwa kuThixo. Ukuba wayeyisekile ukuphelela ukuba oko uThixo akuthethileyo, uThixo unako nokukwenza. Amen. Nalo uphawu lwemvelo lekholwa.
What about you?
Yeah.
What about we, the children of Abraham? Are we identified with the Word of God as a promise, and our characteristic identifies herself that we actually believe it?
Kwintoni ngawe, yabona. Kwintoni ngathi, abantwana bakaAbraham. Ingaba sibandakanyiwe nelizwi likaThixo njengesithembiso kwaye uphawu lwemvelo lwethu lusazisile ukuba ngenene siyalikholwa.
Or do we just hem-haw, jump from here and over here and down here and guess and hem-haw around about it? Then we're not Christians. We're just making believe.
Okanye senza nje ukuzilazila sitsibe ukusuka apha nangaphesheya apha nasezantsi apha size siqikelele kwaye sizilazile sijikeleza malunga nalo. Ngoko asingawa amaKristu siyazenzisa nje ukukholwa.
But when we really stand to that promise, tow it right there and stay with it. Abraham did.
Kodwa xa sisima ngenene kwesasithembiso simme kanye apho kwaye sihlale nalo, uAbraham wenza.
Now we find out one day he saw three men come walking. The Bible said here it was in the heat of the day. Must have been about noon.
Ngoku sifumanisa ngenye imini wabona amadoda amathathu esiza ehamba. Bhayibhile yathi apha kwakusekufudumaleni kwemini, kumele ukuba kwakumalunga nokuqina kwemini.
These men walked up and was talking to him. We understand that two of them went out in Sodom. I believe we spoke on it the other night. One of them stayed with him.
La amadoda ahamba enyuka kwaye ethetha kunye naye. Siyaqonda ukuba amabini kuwo eya ezantsi eSodom. Ndiyakholwa sithethe ngayo ngobunye ubusuku. Enye yawo yahlala naye.
Watch this man that he called that stayed with him, what the man did. One was identified by his characteristic that he was Elohim.
Bukela lendoda awayibiza eyahlala kunye naye. Into lendoda eyayenzayo. Yona yathi yazeka ngophawu lwemvelo lwayo ukuba yaye ingu Elohim.
Elohim, the very first word in the Bible, in the beginning, God. Now, any of you scholars know that that word God there means in the Hebrew is Elohim, which means the Almighty, the All-Sufficient, the Self-Existing.
Elohim, igama elilelokuqala eBhayibhileni. Ekuqalekeni uThixo, ngoku, nawuphi na kunizifundiswa niyayazi ukuba ela gama uThixo phaya lithetha kwisiHebhere ngu-Elohim, ukuthetha uSomandla. Onokwanela konke oziphilelayo.
Needs no help from nobody.
Amen.
Needs nobody's interpretation. He does his own.
Yes.
He's the all-sufficient God.
Yes.
Omnipresent, omniscient,
yes.
Omnipotent. He's God.
Akadingi luncedo nakubani na. Akadingi nokukabani na ukutolika. Wenza okukokwakhe. UnguThixo owanele konke, okho endaweni zonke, onokwazi onke, onamandla onke.
There he was. And Abraham now, this patriarch who had a hold of the word, looked at this fella. And when this fella had his back turned to the tent, he said, where is your wife Sarah? Said, she's in the tent behind you.
Nanko elapo. Kwaye u-Abraham ngoku. Lo, ba ukhulu owaye nako kulibamba elizwi. Wajonga kulomfo. Kwaye xa lomfo wanikela umva wakhe ententeni. Wathi, uphi umkakho uSara. What? Usententeni emva kwakho.
Said, I'm going to visit you according to the time of life and you'll have this baby that I promised you. And Sarah laughed about it and the one was talking to him, told him what Sarah said in the tent behind him.
Wathi, ndiza kukundwendwela ngokwexesha lobomi, kwaye uza kulufumana olasana endilithembisileyo kuwe. Kwaye uSarah wahleka malunga nako. Kwaye lo, wayethetha naye, wamxelela into uSara ayithethileyo ententeni, emveni kwakhe.
Now in Genesis you read that. We find out that then Abraham, after this man had identified himself, what was it? Hebrews 4th chapter, the 12th verse said, the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Ngoku, kwi Genesis, uya kuyifunda loo nto. Sifumanisa ukuba ngoko uAbraham emveni kokuba le ndoda izasisile yaye iyintoni amaHebhere esesine isahluko oweshumeli nesibini umqolo athi ilizwi likaThixo libukhali linamandla ngaphezu kwekrele elintlangothi mbini umcaluli wengcingane nezicamango zenhliziyo.
He knew that this was the man. He knew there's no prophets in the land but him. And therefore the word of the Lord had come to him, and he was a prophet, and here the word come to the prophet.
Amen.
Wayesazi ukuba yiyo lelo ndoda. Wayesazi ukuba akukho ba prophet elizweni kodwa yena. Kwaye ngoko, ilizwi lenkosi lalize kuye. Kwaye wayengumprofeti. Kwaye apha, ilizwi liza kumprofeti.
Same thing with John the Baptist.
Yes.
There had not been a prophet for 400 years. I remember maybe old Dr. Davis is sitting here tonight. The old missionary Baptist preacher that baptized me in the faith. He used to argue with him.
Into enye no Yohane umbaptizi. Bekungekho umprofeti iminyaka engamakhulu amane. Ndiyakhumbula. Mhlawumbe omdala uGqirha uDavis uhleli apha ngobo busuku. Umshumayeli wakudala wamabaptizi angamamissionary owandibaptizela elukholweni. Wayedla ukuxoxisana nami.
He said, Billy, you're just a kid now. You got to listen to me. I said, all right. Brother Davis, I'm listening.
Wathi, Billy, ungumntana njengoku. Fanele umamele ku mdat kulungile. Mzana Davis, ndimamele.
He said, you see, John was not baptized. So he had been baptized, but hadn't been baptized, nobody's worthy to baptize him. That's good Baptist theology.
Wathi, yabona, uYohane wayengazange abhaptizwe. Ngoko, wabe ebhaptiza. Kodwa, engazange abhaptizwe. Akukho mntu wayefanelekile ukumbhaptiza. Leyo yelungileyo imfundo yezibhalo yamabhaptizi.
Here come Jesus. And said then, John said, I have need to be baptized to thee. Why comest thou unto me? And he said, suffer to be so.
Kwaye, nako kusiza uYesu. Waze wathi ngoko, uYohane wathi, ndinesidingo sokuba ndibhaptizwe nguwe. Kutheni wena usiza kum? Waze wathi, kuvumele kube njalo.
He said, and then when he suffered him, said, you see, then Jesus baptized John.
Wathi, kwaye ngoko, xa wamvumelayo, wathi, uyabona, ngoko, uYesu wambhaptiza uYohane.
And when he went out of the water, then the heavens opened, he saw God in the form of a dove coming down, going on him, said, this is my beloved son, whom I'm pleased to dwell in.
Kwaye, xa waphumayo emanzini, ngoko, amazulu avuleka, waze wabona uThixo ekwisimo sehobe, sihla, kwaye esiya kuye, wathi, lo, ngunyana wam oyintanda, endikholisiweyo ukuhlala kuye.
But no, not disagreeing with Dr. Davis, but he was wrong. See, John was the prophet, and the word always comes to the prophet. So if the word was made flesh, it had to come to the prophet anyhow.
Amen.
Because he is testifying of the word, and his very characteristic identified in that.
Kodwa, hayi, hayi ukungavumelani noGqirha Davis. Kodwa, wayengoyiphosileyo, yabona. UYohane wayengumprofeti, kwaye ilizwi lisoloko lisiza kumprofeti. Ngoko, ukuba ilizwi lenziwe inyama, kwakufanele lize kumprofeti, nakanjani na, ngoba wayengqina ilizwi. Kwaye uPawu lwemvelo lakhe ubuqu lalimazisa ekoko.
Here comes the word. Now, what happened? As soon as he walked into the face of Jesus, John said, I have need to be baptized of thee. Why comest thou to me? Jesus said, suffer it to be so. For thus it is becoming to us, behooveth us, to fulfill all righteousness.
Nako kusiza ilizwi. Ngoku, kwenzeka ntoni. Ngokukhawuleza nje ukuba ahambe aze ebusweni bukaYesu. UYohane wathi, nesidingo sokuba ndibhaptizwe nguwe, kutheni usiza kum? UYesu wathi, kuvumele kube njalo, ngoba kusifanele thina, kukufanelekileyo kuthi, ukuzalisekisa bonke ubulungisa.
John being the prophet, him being the word, he was the sacrifice, and he was fixed to enter his earthly ministry, and the sacrifice had to be washed before it was presented.
UYohane ekubeni engumprofeti, yena elilizwi, waye elidini kwaye wayelungiselela ukungena kulungiselelo lwakhe lwasemhlabeni kwaye idini kwakumele lihlanjwe phambi kokuba linikezelwe.
John baptized him because he knows suffer that to be so, for thus it's becoming to us to fulfill all righteousness. The sacrifice had to be washed before presented. And so John baptized him. Well, not Jesus baptizing John. John baptized Jesus. Suffer it to be so.
Waze uYohane wambhaptiza, ngoba wayesazi, kuvumele oko kube njalo, ngoba kusifanele thina ukuzalisekisa bonke ubulungisa. Idini kwakufuneka lihlanjwe phambi kokuba linikezelwe. Waze ngoko uYohane wambhaptiza. YayingengoYesu ebhaptiza uYohane. UYohane wabhaptiza uYesu. Kuvumele kube njalo.
Notice here was Abraham. And he had the word of the Lord. The word of the Lord come to him. He was the prophet. And here comes the word. He called him Abraham, not Abram.
Qaphela, nangu elapha uAbraham. Kwaye wayenalo ilizwi lenkosi. Ilizwi lenkosi leza kuye. Wayengumprofeti. Kwaye ngoku naku kusiza ilizwi. Wambiza Abraham. Hai Abraham.
A few days before that, his name was Abram. Now it's Abraham. His wife is Sarah. Now it's Sarah. Not S-A-R-A-S-A-R-A-H. Not A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M, but A-B-R-A-H-A-M. Abraham.
Intsuku ezimbalwa phambi koko. Igama lakhe ibingu Abraham. Ibingu Abraham. Ngoku, ngu Abraham. Umfazi wakhe ibingu Sarai. Ngoku, ngu Sarah. Hai, S-A-R-A-A-Y. Sarah, S-A-R-A, I, A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M, Kodwa, A-B-R-A-H-A-M, Abraham.
And this man identified himself when he said, Abraham.
Amen.
Oh, my.
Wonderful Jesus.
Abraham said, Elohim.
Amen.
There's the word and the prophet together.
Amen.
Both characters identified.
Why? Lendota yazazisa, kayati Abraham, oh betu, uAbraham wati, Elohim, na lo ilizu nomprofeti, bekunye, zombini izimilo, zazisiwe.
Elohim. He said, where is your wife, Sarah? Said, she's in the tent behind you. And then the miracle was done. Elohim. Abraham called him the all-sufficient, almighty, omnipotent God.
Elohim. Wathi, uphi umfazi wakho uSarah? Wathi, usententeni emva kwakho kwaye ngoku umangaliso wenziwe. Elohim, uAbraham wambiza, owanele konke, uSomandla, onamandla onke uThixo.
Jesus said, when he was on earth, he did the same thing that Elohim did.
Amen.
That identified his characteristic as being God.
UYesu wathi, xa wayesemhlabeni, wenza into enye uElohim awayenzayo. Oko kwalazisa uPaul lwemvelo lakhe ngokuba unguThixo.
And he said before, in the last days, just at the coming of the Son of Man, when he's being revealed, this setting will take place again like it was in Sodom. Elohim among his people.
Amen.
Almighty God. That's what the Scripture says.
Yes, that's
right. Elohim among the people.
Kwaye wathi phambi kwimihla yokugqibela nje ekuzeni konyana womntu xa etyhilwa oku kuma kwezinto kuyakwenzeka kwakhona njengoko wakunjalo eSodom uElohim phakathi kwabantu bakhe uThixo uSomandla oko kuthethwa sisibhalo uElohim phakathi kwabantu.
For 40 years, he's been baptizing us with the Holy Ghost. Elohim, God, and the church. Look, Abraham seemed one sign, another calling, a sign, a calling, a calling, a sign, waiting for that promised son.
Iminyaka engamashumi amane, ube esibhaptiza ngomoya oyingcwele, uElohim, uThixo, kwaye ibandla, jonga, uAbraham, wabona umqondiso wabamnye. Olunye ubizo, umqondiso, ubizo, ubizo, umqondiso, elindela anyana wesithembiso.
But the last sign that he saw, the last appearing, the last visit of God, before the promised son arrived on the scene, was Elohim in human flesh.
Amen.
Then the promised son come.
Kodwa, umqondiso wokugqibela awawubonayo, ukuvela kokugqibela, ukundwendwela nguThixo kokugqibela. Phambi kokuba unyana wesithembiso afike abekho, yayingu-Elohim ekwinyama yomntu. Ngoko, unyana wesithembiso wafika.
And Abraham's seed is waiting for the promised son, Jesus Christ. And they've seen signs of pouring out of the Holy Ghost, speaking in tongues, divine healing, and so forth.
Kwaye, imbewu ka-Abraham ilinde unyana wesithembiso, uYesu Kristu. Kwaye bayibonile imiqondiso ukuthululwa komoya oyingcwele ukuthethwa ngelwimi impiliso yengcwele kwanento ezinjalo.
But when the Son of Man is being revealed, Elohim will return back to the royal seed of Abraham and show that same thing that he showed in that day. Amen. Elohim, as it was. Why? It'd be the characteristic of God.
Kodwa xa unyana womntu etyhilwa, uElohim uza kubuyela emva kwimbewu yobukumkani kaAbraham aze abonise laa nto inye wayeyibonisile ngalamhla. Amen. UElohim, njengoko wakunjalo, kutheni yakuba iluphawu lwemvelo lukaThixo.
Now if Christ was God, yet a little while the world sees me more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the consummation, the end. The works that I do shall you do also. Jesus said that in Luke the 17th chapter.
Gogo, ukuba uKristu ebenguThixo, liselilifutshane ixesha lize ihlabathi lingabi sandibona. Ke nina niyakundibona, ukuba ndiyakuba nani, nkqu nakuni, kuse kupheleni isiphelo. Imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani. UYesu watsho oko kuLuka isahloko seshumi nesixhenxe.
All right. When we believe and see these last days, this setting is to be reacted again. Therefore, Hebrews 1:1, God in sundry times by the prophets identified himself in this last days has identified the resurrection of his son from the dead by giving the church the same characteristic that he had, making Hebrews 13:8 exactly right.
Amen.
Kulungile. Xa sikholwa, kwaye siyibona le mihla yokugqibela oku kuma kwezinto kuza kuphinda kwenzeke kwakhona. Ngoko ke amaHebhere okuqala, umqolo wokuqala, uThixo kumaxesha akudala ngabaprofeti wazazisa yena ngale mihla yokugqibela ukwazazisile ukuvuka konyana wakhe ekufeni ngokunika ibandla uphawu lwemvelo olunye awayenalo esenza amaHebhere 13:8 abe njalo kanye.
No feathers can be picked out of that. That's eagle feathers. They stay tight because they're heavenly bird. They feed some eagle food.
Akukho zintsiba zingaqhithwa koko. Ezo zintsiba zokhozi. Sihlala ziqinile ngenxa yokuba zintaka zezulu. Azondla ukudla kwamakhozi.
Now we notice that in the sundry times, divers manner, he spoke to the fathers through the prophets, in the last days through his son Jesus Christ by raising him up from the dead.
Ngoku siya kuqaphela ukuba kumaxesha akudala ngeendlela ezininzi wathetha koobawo ngabo abaprofeti kule mihla yokugqibela ngaye unyana wakhe uYesu Kristu ngokumvusa kwabafileyo.
And here he is among us after 2,000 years.
Amen.
The same Jesus.
Amen.
Not one of the prophets, Jesus.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The resurrected Son of God.
Kwaye nangu ephakathi kwethu emva kweminyaka engamawaka amabini uYesu omnye, hayi omnye wabaprofeti, uYesu. Hallelujah. Ovukileyo unyana kaThixo.
Jesus said one day, he said, a wicked and adulterous generation seek after a sign, and they'll get a sign. A wicked and adulterous generation. When was the world any more wicked or adultery and perverted than it is now?
UYesu wathi ngenye imini, wathi isizukulwana esingendawo nesirheqezayo singxamele umqondiso, kwaye baya kuwufumana umqondiso. Isizukulwana esingendawo nesirheqezayo. Kwakhe kwaleliphi ixesha apho ihlabathi lakhe lalilelingendawo okanye uqeqezo neligqwethekileyo ngaphezu kokuba linjalo ngoku.
As it was in the days of Jonas, as Jonas was in the belly of the whale for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and nights.
Njengokuba kwakunjalo ngemihla kaYona, njengokuba uYona waye esesuswini sentlanzi enkulu iintsuku ezintathu nobusuku, kwangokunjalo umele unyana womntu ukuba abe sembilinini womhlaba iintsuku ezintathu nobusuku.
Then a wicked and adulterous generation was to receive a sign. What kind of a sign? A sign of the resurrection.
Amen.
And we have it today after 2,000 years. He's yes. Still alive. Yes. He's among us tonight, the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Identifying himself by the characteristics of God, manifesting the word in this day that he promised to do. Amen.
Ngoko, isizukulwane esingendawo nesirheqezayo sasiza kwamkela umqondiso. Oluphi uhlobo lomqondiso, umqondiso wovuko, kwaye sinawo namhlanje emva kwamawaka amabini eminyaka, usaphila uphakathi kwethu ngobu busuku, inguwe zona namhlanje nangona phakade, ezazisa ngeempawu zemvelo zikaThixo, ebonakalalisa ilizwi kulo mhlabe ethembise ukulenza. Amen.
There's the word. How will you believe the sign? Is the next thing. Last days, his identification by his son.
Nalo ilizwi ngoku uya kuwukhola na umqondiso into elandelayo imihla yokugqibela ukuzazisa kwakhe ngonyana wakhe.
Notice God spake to Moses in sundry times in the Deuteronomy 18:15 said the Lord your God shall raise a prophet like unto me.
Qaphela uThixo wathetha noMoses kumaxesha akudala kwiDeuteronomy sashuko seshumene sibhozo qolo shumene hlanu wathi uYehova uThixo wakho uya kunivelisela umprofeti onjengam.
Now watch. That's the word. That is the word. That was God. That wasn't Moses. How would Moses know that? He was a man. But God speaking through Moses said this. You believe that?
Yes.
All right.
Ukuqwalasela. Elo lilizwi. Elo lilizwi. YayinguThixo lo. YayingenguYe uMoses. Wayenokuyazi njani uMoses londo? WayenguMntu. Kodwa uThixo ethetha ngoMoses wakutsho oku. Niyakukholwa oko? Kulungile.
Now, notice Jesus. Watch how his characteristics identified this promised word true. He certainly did. He was identified by this characteristic that Moses said he would be.
Ngoku, qaphela uYesu. Qwalasela indlela iimpawu zemvelo zakhe. Ezalazisa ngayo liyinyaniso eli lizwi lithenjisiweyo. Ngokuqinisekileyo wenza. Waba nokwazeka ngolu phawu lwemvelo uMoses awathi uyakuba lilo.
Many of them, like today, they want to see some great leader. Oh, this is Dr. P.H. so-and-so. He's out of Hartford University, or he's out of some great big somewhere like that. That's no identification of God.
Amen.
No, no. Not a thing about it. The Word's what identifies God.
Abaninzi babo, njenganamhlanje, bafuna ukubona umkhokheli omkhulu. Oh, lo ngugqirha P.H. Sibanibani, uphuma kwi-University Hartford. Okanye uphuma kokunye okukhulu ndaweni ithile ngolo hlobo. Asikuko ukuzazisa kukaThixo oko. Hayi hayi, akukho nento malunga nako. Ilizwi lilo into eyazisa uThixo. Yabona?
Jesus was not a scholar. Neither was he a priest. Neither was he a rabbi to the world. He was a renegade to the world.
UYesu wayengesiso isifundiswa, engenguye nombingeleli, engenguye nomfundisi kulo ihlabathi. Waye eyindlavini kulo ihlabathi.
But God was confirming his word to him, which made him Emmanuel.
Amen.
That was his identification.
Kodwa uThixo waye elingqina ilizwi lakhe ngaye, into eyamenza u-Emmanuel. Oko yayikukwazeka kwakhe.
Now, here Jesus meeting this exactly what God in sundry times said he would do. Through Moses, what he would do.
Ngoku, apha. UYesu ehlangana kanye noko uThixo kumaxesha akudala awathi uyakukwenza ngoMoses oko ayakukwenza.
Now watch, when he met Peter, as we dramatized it the other night, when he met Peter and told Peter what his name was, this sign identified his Messiah claims to Peter. For the word had said, the Lord your God shall raise up a prophet.
Ngoku, qwalasela. Xa wahlangana noPetros, njengoko siyenze ibali ngobunye ubusuku. Xa wahlangana noPetros, waze waxelela uPetros ukuba lingubani na igama lakhe. Lo mqondiso wawenza azeka amabango akhe obuMesiya kuPetros, ngokuba ilizwi belithe, uYehova uThixo wenu uyakuvelisa umprofeti.
And Peter come up, which was Simon then, come up where he was at, and Jesus looked at him and said, your name is Simon. And you are the son of Jonas. That identified the character of Christ to be that word that Moses promised.
Kwaye uPetros wenyuka, owaye nguSimon ngoko, wenyuka weza apho wayekhona. Waze uYesu wamjonga, wathi, igama lakho nguSimon, kwaye ungunyana kaYona. Oko, kwazisa isimilo sikaKristu ukuba lela alizwi uMoses awalithembisayo.
Peter recognized that sign identified Jesus as Messiah. God was in Christ, the anointing for the last days.
UPetros waqonda ukuba lo mqondiso wamazisa uYesu njengoMesiya. UThixo waye ekuKristu intambiso yemihla yokugqibela.
To Nathanael, remember, he told Simon his name. Now what? To Nathanael, he told what he had done. You were under the tree when I saw you. That identified him, Messiah.
KuNathaniel, kumbula, waxela uSimon igama lakhe. Ngoku, qwalasela, kuNathaniel, wamxelela into ayenzileyo. Ubuphantsi komthi xa bendukubona. Oko, kwamazisa ukuba nguMesiya.
Said, you are the son of God.
Amen.
You are the king of Israel. He was identified by the characteristic of the promised word that he was to be the Messiah. The Lord your God shall raise a prophet.
Wathi ungunyana kaThixo. Ungukumkani ka-Israyeli waziwa ngophawu lwemvelo lwelizwi elithenjisiweyo ukuba uza kuba nguMesiya. UYehova uThixo wenu uyakunivelisela umprofeti.
The little woman at the well, he told her what she was, and that identified him as this promised Messiah.
Umfazi omncinane equleni wamxelela into ayiyo, kwaze oko kwamazisa njengalo Mesiya othenjisiweyo.
See, his character, his characteristics was the Word being identified, was his characteristics showing that the Word was God, so that was God being identified in Christ.
Amen.
Yabon, isimilo sakhe, impawu zemvelo sakhe, zabe zililizwi lisazeka, yabe izimpawu zemvelo sakhe zibonisa ukuba ilizwi nguThixo, ngoko, yabe inguThixo esaziwa ekuKristu.
Watch it, note. To Peter, he was identified to Peter by calling his name. He was identified to Nathaniel by telling him what he'd done. He was identified by the woman by telling what she was.
Goku, kubukele oku, kaphela. KuPetros, wazenza wazeka kuPetros ngokubiza igama lakhe. Wazenza wazeka kuNathaniel ngokumxelela oko akwenzileyo. Waziwa ngumfazi ngokucela into abeyiyo.
Who he was, what he'd done, and what she was. He identified his Messiah characteristic that was to be the characteristic of the Messiah.
Into a ukuba ungubani, into ayenzileyo, nento ayiyo. Walwazisa uphawu lwemvelo lwakhe lobuMesiya. Oko kwakuza kuba luphawu lwemvelo lukaMesiya.
Look at the little woman say the same thing. Sir, I perceive that you are a prophet. We haven't had a prophet for hundreds of years. We've had plenty of church, plenty of fusses and denominational difference, but we haven't had a prophet for hundreds of years.
Jonga, kulomfazi umncinane etheta lento inye. Mhlekazi, ndiyaqonda ukuba ungumprofeti. Asikhange sibe nayo umprofeti amakhulu eminyaka. Sibe nokuninzi kweenkonzo, okuninzi kokuxambula neyantlukwano yobuhlelo. Kodwa asikhange sibe naye umprofeti amakhulu eminyaka.
We know that when Messiah cometh, this is what will identify him. He said, I'm he that speaks to you.
Yes.
Nothing uncertain about it. I am he. That identified him.
Siyazi ukuba xa uMesiya ethe wafika, oku kuko okuya kumazisa. Wathi, ndinguye, lo uthethayo nawe. Akukho nto engaqinisekanga malunga nako. Ndinguye, oko kwamazisa.
The woman with the blood issue identified him the Word. Wow. By what he done when her faith touched him. He turned around and said, who touched me? He knowed something happened that identified Jesus as Messiah.
Umfazi onethombe legazi, wamazi elilizwi, njani, ngako oko wakwenzayo, xa ukholo lwakhe lamchukumisayo, waguquka waze wathi, ngubani ondichukumisileyo, wayesazi ukuba into ethile yenzekile, oko kwamazisa uYesu njengoMesiya.
She believed it. And she said, if I can touch his garment, I'll be made well. So as soon as she touched, he turned. Said, now who touched me? And they all denied it. But his Messiah characteristic. Amen.
Amen.
I hope you see that, congregation.
Yes.
Listen as we're closing.
Wakukholwa, waze wathi, ukuba ndingachukumisa ingubo yakhe, ndiyakuphiliswa. Ngoko, ngokukhawuleza nje ukuba achukumise, wakuquka wathi, ngoku ngubani ondichukumisileyo, baze bonke bakuphika oko, kodwa uphawu lwemvelo lwakhe lobuMesiya. Amen. Ndiyathemba niyakubona oko, bandla. Mamelani njengokuba sivala.
There, she touched him. There was hundreds maybe trying to touch him. Peter even rebuked him, said, well, all of them's touching you. He said, yes, but somebody touched me different. That's that different, that faith touch.
Apo. Wamchukumisa, wakukho amakhulu mhlawumbi bezama ukumchukumisa. NoPetros ngenqo wamkhalimela wathi, kuhle, bonke bayakuchukumisa. Wathi, ewe, kodwa umntu othile undichukumise ngokwahlukileyo. Koku yakwahluka, oku yakuchukumisa kokhona.
Said, somebody touched me. It was a different touch. I got weak. Strength went out of me. Virtue's gone from me. Now there he stands.
Yabon, wathi, umntu othile undichukumisile, ibikukuchukumisa okwahlukileyo, ndiye ndaba buthathaka, amandla aphumile kum, amandla amkile kum, ngoku, nanko emi.
Now, even his own disciple, saying, in other words, you sound like you were some delinquent person. Well, people, everybody's touching. Watch his identification now.
Ngoku, ngu umfundi ongowakhe esithi, ngamanye amazwi, uvakala, uvakala ngathi ungumntu onobunjubaqa. Kutheni, abantu wonke umntu yakuchukumisa. bukela okwakhe, bukela okwakhe ukuzazisa ngoku.
He turned around, looked through the crowd. He singled her right out. She couldn't hide herself any longer. He told her of her condition and said her faith had made her well.
Waguquka, wajonga, waqophozela kwisihlwele, wamchonga yena kanye. Akazange abe nako ukuba sazifihla. Wamxelela imeko yakhe, waze wathi, ukholo lwakhe lumphilisile.
She knew by this that Hebrews 4:12, the word discerns the thoughts, its intents of the heart. His characteristic identified him to be the word of God made flesh and dwelling among us. Amen.
Wayazi ngako oku ukuba amaHebhere 4:12, ilizwi licalula ingcingane izicamango zayo inhliziyo. Uphawu lwemvelo lwakhe lwamazisa ukuba ulilizwi likaThixo lenziwe inyama kanye lihleli phakathi kwethu. Amen.
I think the same thing tonight identifies him, the resurrected Jesus Christ living among us tonight. The same yesterday, today, and forever.
Ndicinga loo nto inye ngobu busuku iyamazisa uYesu Kristu ovukileyo phila phakathi kwethu ngobu busuku, onguye izolo namhlanje nangona phakade.
Now, as Hebrews 13:8 is true, his character will identify him today as it did then, the same manner.
Gogo, njengoko amaHebhere 13:8 ayinyaniso, isimilo sakhe siza kumazisa namhlanje njengoko senzayo ngoku ya ngendlela enye.
Look at Theophilus and them after the resurrection. Jesus identified himself the way he broke that bread. They had done it just the way he did it before he was crucified. And that identified his characteristics because that's the way he did it.
Jonga kuCleopa kwanabo emveni kovuko. UYesu wazazisa ngendlela awathi wasiqhekeza ngayo esasonka ukuba wakwenza nje ngendlela awathi wakwenza ngayo phambi kokuba abethelwe emnqamlezweni. Kwaye bona oko kwalaziswa uPaul emvelo lwakhe ngoba yiyo leyo indlela awakwenza ngayo.
Now if he was sure tonight, how would he identify himself? It's like he did yesterday. For it's the same today and will be forever.
Amen.
It's identification.
Gogo, ukuba ebelapha ngobu busuku, ebeya kuzazisa njani? Nje ngendlela enze ngayo izolo, ngoba unguye namhlanje, kwaye uya kubathawa nangona phakade, kukuzazisa.
Hebrews 4:14-15, he is now, says, he is our high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
AmaHebhere 4:14-15, unguye ngoku ithi ungumbingeleli omkhulu wethu onokuchukunyiswa zimvakalelo zobulelwe bethu.
He is our high priest. Right now, after his resurrection, after his death, after his burial, after his resurrection, after his ascension.
Amen.
He still remains the same yesterday, today, and forever. A high priest that can be touched by the feeling of our infirmity.
Amen. Ungumbingelelo omkhulu wethu kanye ngoku, emveni kovuko lwakhe, emveni kokufa kwakhe, emveni kokungcwatywa kwakhe, emveni kovuko lwakhe, emveni kokunyuka kwakhe. Amen. Usahlele nguye izolo namhlanje nangona phakade, umbingelelo omkhulu onokuchukunyiswa zimvakalelo zobulwelwe bethu. Amen.
He's that right now.
Yes.
To every man and woman here that will believe it.
Amen.
He is our high priest. Same yesterday, today, and forever.
Ukoko oko kanye ngoku. Kuyo yonke indoda nomfazi apha baya kuyikholwa loo nto. Ungumbingelelo omkhulu wethu. Inguye izolo namhlanje nangona phakade.
He ever lives. Do you believe that? His characteristics continually identify him the same as he was when he lived on earth. He's still living here tonight in the form of the Holy Spirit.
Uhlala ephila, niyakukholwa oko. Impawu zemvelo zakhe ngokuqhubekekayo zimazisa inguye njengoko wayenjalo xa wayephila emhlabeni. Usaphila apha ngobu busuku kwisimo somoya oyingcwele.
He ever lives, and his characteristics follow him just as it always did if he's still living.
Uhlala ephila, kwaye impawu zemvelo zakhe ziyamlandela, njengoko zasoloko zisenza ukuba usaphila.
I'm thankful tonight that God in sundry times and divers manners spake to the fathers, to the prophets, in this last days through His Son, Jesus Christ.
Ndinombulela ngobusuku ukuba uThixo ngamaxesha okudala nangendlela ezininzi wathetha koobawo ngabo abaprofeti kule mihla yokugqibela ngaye unyana wakhe uYesu Kristu.
Ma, I didn't know how to talk that long. I forgot about it being like that. I'm sorry. I'll stop. Let us pray.
Bethu, bendingazi ukuba ndithethe ixesha elide kangako. Ndilibele malunga nako kube kunjalo. Ndiyaxolisa. Ndiza nje, ndiza kuma. Masithandazeni.
Heavenly Father, great merciful God. Lord, maybe I talk too much. I pray, God, if I did, you'd forgive me. But Lord, I cannot ask forgiveness for what I said. I said just what you said in your word here.
Bawo osezulwini, Thixo omkhulu ozele inceba. Nkosi, ndi mhlawumbi ndithetha kakhulu. Ndiyathandaza Thixo ukuba ndenzile. Uya kundixolela. Kodwa, Nkosi, andinakucela uxolo ngento endiyithethileyo. Ndithethe nje oko okuthethileyo elizwini lakho apha.
Now just a word or two from you, Lord. Maybe everyone here will see it tonight. The little sick people will be healed when they see that you're still our great high priest.
Gogo, je ilizwi okanye amabini avela kuwe, Nkosi. Mhlawumbi wonke ubani apha uyakuyibona ngobu busuku. Abancinane abantu abagulayo bayakuphiliswa xa bebona ukuba usenguye omkhulu umbingeleli omkhulu wethu.
I pray, Lord, in these next few minutes that you'll make this message live again.
Yes.
In reality, what I've said by word, may your characteristic identify you among us tonight, that you are the same yesterday, today, and forever. For it's in Jesus' name we ask it. Amen.
Amen.
Dear Tandas, Nkosi, kule mizuzu imbalwa elandelayo, ukuba uyakuwenza lo myalezo uphile kwakhona kokuyinene, kuyo loo nto ndiyithethileyo ngelizwi. Luanga uphawu lwemvelo lwakho lungakwazisa phakathi kwethu ngobu busuku ukuba unguye izolo namhlanje nangona phakathi ngoba kusegameni likaYesu sikucela oku. Amen.
Just a moment now. I'm just a little late, but would you all suffer long enough to have a little prayer line for 15-20 minutes? If you will, hold up your hand and say, thank you. I promised to let you out at 9:30. It's that time now. It's 20 minutes still. So if you'll just give me about 10 minutes, I'll hurry right up.
Njengomzuzwana ngokuthina ndisemva nje exesheni, kodwa ninganyamezela nonke ixesha elide ngokwaneleyo lokuba sibe nomgca wokuthandazela imizuzu elishumi nesihlanu, amashumi amabini. Ukuba niyakukwenza, phakamisani isandla senu, nithi, thina kulungile, Enkosi, Enkosi. Bendithembise ukundikhupha kwimizuzu engama 30 emva kweyethoba. Lelo xesha ngoku, imizuzu engama 20 phambi. Ngoko, ukuba niya kundinika malunga neshumi lemizuzu, ndiya kukhawulezisa kanye.
Let's see, what did prayer cards they give out today? Oh, what were we start the other night? One?
I think it's one.
Yeah. And then the Holy Spirit.
Masibone, ngawaphi amakhadi okuthandazela abawakhuphileyo namhlanje? Intoni, besiqale phi ngobunye ubusuku? Isinye? Ehe, aha.
I was listening today, repeating what was said. Some of them French names, the Holy Spirit, the only way I could do it, just wait and see.
Kwaye ngoko thina, kubusuku obudlulileyo, besinje umoya oyingcwele. Bendimamele namhlanje, kwaye ndiphinda oko bekuthethiwe. Amanye alo magama esiFrench, bendi umoya oyingcwele. Kuphela kwendlela, bendinokuyenza ngayo. Linda nje uze ubone.
See, sometimes when you see a vision, it's got to be turned around and translated. It's interpreted. A vision, like you'd see a sheep, that might mean wool. See, you have to have also the translation of it, see? And turn that vision around and translate it.
Yabona, kamanye amaxesha xa ubona umbono, kumele ujikwe, uze utolikwe, uyatolikwe, umbono, njengokuba ungabona igusha, oko, kungathetha uboya, yabona, kumele ube nako ukutolikwa kwawo, yabona.
And I noticed last night I couldn't pronounce those French names. I had to spell it out. In Africa and around those Hottentots and heathens and things, it would ever spell their name right out and tell them who they were. Spell it right out in their language. They'd know what it was as soon as you spell it out. But He knows all languages.
Amen.
He's the eternal God.
Why, ndiqaphele kubusuku bayizolo be Dingena ko ukuwabiza lawo magama esiFrench kwafuneka ndiwabize ngoonobumba eAfrika naphakathi kwabo noqhakancu nabayedeni kwanezinto bekufuneka iwabize kanye ngoonobumba amagama abo baxelela ukuba babe ngobani abizwe ngoonobumba kanye kulwimi lwabo bona baya kuyazi ukuba liyintoni ngokukhawuleza nje ukuba uwabize ngoonobumba kodwa yabona kodwa uyazazi zonke iilwimi UnguThixo ngunaphakade.
Let's start tonight from, let's say, 75 to 100 and O. Is O, is that what he said? Yeah. All right.
Masiqaleni ngobusuku kusukela masithi kumashumi asixhenxe ngalesihlanu ukuya kwikhulu. Ngu-O, ingaba yiloo nto ayithethileyo ndi. U-O, ehe, kulungi.
Who's got prayer card 75? Let's see it. An O, prayer card O 75. Raise up your hand. Ever who has it. O, all right, come right over here.
Kubano ne card logu tandazela la mashumi asixhenxe nesihlanu. Masilibone. Ku O, ikhadi logu tandazela O, amashumi asixhenxe nesihlanu. Phakamisa isandla sakho. Lo unalo. Ko O, kulungile. Yiza kanye ngapha.
75, 80, 85, 90, 95, 100. Come this way, if you will. All right, line right up over here right quick because we won't have time. I'm going to just trust that you'll do it.
Amashumi asixhenxe nesihlanu, amashumi asibhozo, amashumi asibhozo nesihlanu, amashumi alithoba, amashumi alithoba nesihlanu, ikhulu. Yiza ngalena indlela ukuba niya kuza. Kulungile, kuyenzani umgca kanye ngapha, kanye ngokukhawuleza, ngoba asiyi kuba nalo ixesha. Ndiza kuthemba nje ukuba niya kukwenza oko.
Look at your prayer card. Look at your neighbor's prayer card. If somebody's crippled up, move them right up in the prayer line. So if they got O, like this O, 75 to 100, line up right over here if you will.
Jonga kwikhadi lokuthandazelwa lakho. Jonga kwikhadi lokuthandazelwa lommelwane wakho. Okunjani kwaye ukuba umntu usisiqhwala, mabahanjiselwe kanye phambili emgceni wokuthandazelwa. Gogo, ukubani banaye u-O nje, gogo, O, amashumi asixhenxe, amashumi asixhenxe nesihlanu ukuya ekhulwini, yenzani umgca kanye ngapha, ukubani yakukwenza.
Wherever you are in the balconies, wherever we are, come right down and come to the line as quick as possible, if you will. So to save time.
Naphi na apho ukhoyo, kwizihlalo eziphezulu emadongeni, naphi na ngaphezulu, izani nje ezantsi, nize emgceni ngokukhawuleza eninako, ukubani yakukwenza.
Now the rest of you here that does not have a prayer card, will you raise your hands and say, I haven't got a prayer card, Brother Bram, but I believe. Raise your hands.
Gogo, nonke nina abaseleyo apha, abangenalo ikhadi lokuthandazelwa. Ningaziphakamisa izandla zenu nize nithi, andinalo ikhadi lokuthandazelwa mzalwana uBrenham, kodwa ndiyakholwa. Phakamisani izandla zenu.
I remember I'm going to talk to you about the high priest. He is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Ngokukhumbula, ndiza kuthetha nani ngombingeleli omkhulu. Ungumbingeleli omkhulu onako ukuchukunyiswa ziimvakalelo zobulwelwe bethu.
He is Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. He is Jehovah Rapha, the Lord that heals all thy diseases. You believe that? He is Jehovah Manasseh, a buckler, a shield, or peace. He's still.
UnguJehovah Jireh, idini elibonelelwe likaYehova. UnguJehova Rafa, uYehova uphilisa zonke izifo zakho. Niyakukholwa oko. UnguJehova Manasa, ingwele church, ikhakha, uxolo lwethu, usekuko nangoku.
Oh, how many believe that all those redemptive names of Jehovah was applied to Jesus? Sure, he had to be. They're inseparable, so he had to be all of them.
Kuhle, bangaphi abakholwayo ukuba onke loo magama ohlangulo kaYehova ayesetyenziswa kuYesu. Ukuqinisekileyo kwakumele abe kuko ukuba wa kutheni akunakohlulwa ngoko kwakumele ukuba abe ngawo onke.
If he's still Jehovah Jireh, he's Jehovah Rapha. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh is the Lord's provided sacrifice for salvation. Then he's Jehovah Rapha that heals all of our diseases. Amen. Healing can only come by God.
Kwaye ukuba useNguJehovah Jireh. UnguJehova Rafa, ukuba unguJehova Jireh, unguJehova Jireh, lidini likaYehova elibonelelweyo losindiso. Ngoko, unguJehova Rafa, ophilisa zonke izifo zethu. Amen. impiliso ingeza kuphela ngoThixo.
All right, while the people line up, I haven't got time to see who they are and what they are. But now, all out there that knows that I don't know you, raise up your hand. Say, I have a need of God, but you don't know me, Brother Branham. But I have a need of God. I'm just going to raise my hand.
Kulungile. Ngeli xesha abantu besenza umgca. Andinalo ixesha lokubona ukuba ngobani nokuba bayintoni. Kodwa ngoku, nonke apho abaziyo ukuba andinazi. Phakamisani izandla zenu. Nithi, ndinesidingo sikaThixo. Kodwa andindazi, mzalwana uBranham, kodwa ndinesidingo sikaThixo, ndiza kuphakamisa nje isandla sam.
Now if you just settle for a few minutes, watch, be careful, be quiet. Now I don't mean when I say be quiet, if the Lord does anything, you want to praise the Lord, that's worship.
Ngoku, ukuba niyakuthi nje nizinze imizuzu embalwa, bukela, yiba ngolumkileyo, yithani cwaka, ngoku. Andithethi xa ndisithi yithani cwaka. Ukuba inkosi yenza nantoni na, niyakufuna ukuyidumisa inkosi olo lunqulo.
But what I mean, just run around, get up, you know, that's irreverent. See, and the Holy Spirit's very timid, very timid. See, just anything like that just leaves me, and I just have to battle then again, see. But if you listen.
Kodwa, endikuthethayo, nje, ukubaleka ujikeleza, ukuphakama, niyazi, oko kukungahloneli, yabona. Kwaye, umoya oyingcwele uneentloni kakhulu, uneentloni kakhulu, yabona, nje nantoni na enjalo, nje uyandishiya, kwaye kufuneke nje ndisokole emva koko kwakhona, yabona, kodwa ukuba uya kuphulaphula.
Remember his first promise? Get the people to believe you and then be sincere. Nothing will stand before the prayer. You remember that?
Amen.
That's, I haven't seen it fail yet, and it won't fail. It's God.
Niyasikhumbula isithembiso sakhe sokuqala. Yenza abantu bakukholwa uze ngoko unyaniseke akukho nto iyakuma phambi komthandazo nyakukhumbula oko kunjalo kwaye oko ku andikhange ndikubone kusilela unangoku kwaye ayisokuze isilele nguThixo.
Now we'll hurry with the prayer line so we get as many through as we can on count of the people, but you that's got prayer cards and not called tonight, hold your card, we're going to get you. All right,
ngoko siza kukhawulezisa ngomgca wokuthandazela kuze sigqithise babe baninzi kangangoko sinako ngenxa yabantu. Kodwa nina banamakhadi okuthandazelwa kwaye ningabizwanga ngobu busuku. Libambe ikhadi lakho, siza kufika kuwe, kulungile.
Now you out there without prayer cards, remember, are you out there, whether you have prayer cards or not, just believe that he is, like Hebrews, the fourth chapter here, he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Ngoku, nina, apo ningenawo amakhadi okuthandazela, khumbulani, okanye nina apho nakubani nawo amakhadi othandazelwa okanye hayi, kholwani nje ukuba unjengamaHebhere sahluko sesine apha, ungumbingeleli omkhulu onako ukuchukunyiswa ziimvakalelo zobulwelwe bethu.
See if he remains, see if Jehovah has represented himself among his people like he did at the days of Sodom. All right.
Bona ukuba uhlala. Bona ukuba uYehova uzibonisile phakathi kwabantu bakhe njengoko wenzayo ngemihla eSodom. Kulungile.
All right, sir. Now let's pray now, be real reverent. Now remember, a word from God is more than anybody could say.
Kulungile mhlekazi. Ngoku masithandazeni ngoku. Hlonelani ngokwenene. Ngoku khumbula, ilizwi elivela kuThixo lingaphezulu kwako okungathethwa nangubani na.
Now, this man here, I don't know him. I guess you're a stranger to me, are you, sir? You're a stranger. We know one thing, that we both got to stand in the presence of God someday as man. We've got to meet there. This is our first time meeting.
Ngoku, lendoda apha andiyazi, kwaye ndiyaqikelela ungongaziwayo kum, unguye, mhlekazi. Ungongaziwayo, sazi into enye ukuba sobabini, kuza kumele sime phambi kobukhona bukaThixo ngamini ithile, njengabantu. Kuza kumele sihlangane phaya. Eli lilixa lokuqala lethu sihlangane.
Now, if you come here, if you are sick, I don't know, it might be something else. See, but if I lay hands on you and say, praise the Lord, go get well, that's all right, you can believe that.
Ngoku, ukuba uza apha, ukuba uyagula, andiyazi, kusenokuba yenye into, yabona. Kodwa ukuba ndi beke izandla phezu kwakho, ndithi, mayidunyiswe inkosi, hamba uphile. Oko kulungile, ungakukholwa oko.
Well, what if he tells you what's wrong with you? Now, see, that's different. Then you know that identifies his characteristic.
Kodwa ungathini ukuba ukuxelela yintoni engundonakele kuwe? Ngoku uyabona oko kwahlukile. Ngoko uyayazi oko kwazisa uphawu lwemvelo lwakhe.
See, that wouldn't be my characteristic. I'm a man. I wouldn't know nothing about him. I just told him, I don't know you. He don't know me. But what would that do? That would identify the characteristic of Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Yabona, oko akuyi kuba luphawu lwemvelo lwam. Ndingumntu, andinako ukwazi nantoni na malunga nayo. Ndisandula ukumxelela, andikwazi, akandazi. Kodwa oko kuya kwenza ntoni? Oko kuya kwazisa uphawu lwemvelo luka Yesu Kristu. Inguye izona namhlanje nangona phakade.
Knowing that it couldn't be me. Couldn't be me because I don't know the man. I raise my hand, here's the word. See? I don't know him, he don't know me. But the characteristic of Jesus Christ.
Esazi ukuba ayinakuba ndim, ngoba andiyazi le ndoda. Ndiya kukuphakamisa isandla sam, nali ilizwi, yabona, andiyazi, ayindazi. Kodwa, uphawu lwemvelo luka Yesu Kristu.
If Jesus would stand here and he's sick, if he'd say, Lord Jesus, heal me, what would Jesus say to him? I've already done it. Is that right?
Ukuba uYesu ebemi apha. Kwaye yena egula ukuba ebeya kuthi Nkosi Yesu ndiphilise ebeya kuthini uYesu kuye sele ndikwenzile oko ingaba kunjalo.
He was wounded for our transgression. With his stripes we were healed. All the redemption that we ever can have was settled at Calvary. From there on is faith to believe the finished work. Is that right? All right.
Uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu ngemivumbo yakhe siphilisiwe. Konke ukuhlangulwa esiyakuze sikufumane kwagqitywa eCalvary ukusukela phaya ukuqhubeka lukholo kukukholwa emsebenzini ogqitywayo ingaba kunjalo kulungile.
Now if Jesus is alive and I've talked of his word, there you are back to that simplicity and faith believing his word.
Gogo ukuba uYesu uyaphila kwaye ndithethe ngelizwi lakhe nako ke buyela koku yakulula nokholo ukukholwa ilizwi lakhe.
When he met me that night, he said, you'll come to pass that you'll even know the secrets of their heart. They won't believe that first sign of the hand, they will have to believe this one. If they don't do that, then blood curses the earth, just like it did in Moses' time.
Xa wahlangana nam ngobuya busuku, wathi, uyakwenzeka ukuba uyakwazi kwaneemfihlelo zentliziyo yabo. Abaye kukholwa lo wawo kuqala umqondiso wesandla, baya kufuneka bawukholwe lona. Yabona, abayenzi loo nto, ngoko igazi liqalekisa umhlaba, njengoko yenzayo ngemihla likaMoses.
There won't be them two signs, then pour blood upon the earth. They pour water upon the earth and it'll become blood.
Bathi, abaye kuyikholwa loo miqondiso mibini, ngoko galela igazi phezu komhlaba. Yabona, galela amanzi phezu komhlaba.
Now, just find out when you see what your trouble is. That would satisfy, make you believe. What you know, it had to be the characteristic of the person I'm talking about, Jesus Christ.
Ngoku, nje ukufumanisa, ukuba nje ndingabona ukuba yintoni ingxaki yakho, oko kuya kukwanelisa kwaye kukwenze ukholwe. Akuyi, uyayazi iya kufuneka ibe luphawu lwemvelo lwalo mntu ndithetha ngaye, uYesu Kristu.
A man, as I look at him, moves back, he's shattered. There isn't a thing that medicine would ever help the man. He's in a dying condition. That's right.
Indoda, njengoko ndiye nje ndayijonga, ibuya umva, inesithunzi. Akukho nento amayeza angaze ayincede indoda. Ikwisimo sokufa, kunjalo.
He's had an operation, and the operation was a prostate operation. And it's cancer, and the cancer is scattered all through you. If that's right, raise up your hand.
Hallelujah.
Only God can heal.
Ike yaba noqhaqho, kwaye uqhaqho yabe iluqhaqho lwedlala lembewu yobudoda, kwaye ngumhlaza, kwaye umhlaza usasazeke konke ukutyutya wena. Ukuba oko kunjalo phakamisa isandla sakho, kuThixo kuphela unako ukumphilisa.
Hallelujah.
I want to say something to you, sir. That devil might have hid from the doctor's knife, but he can't hide from God.
Amen.
You believe it? And I pray that in the name of Jesus Christ, may the thing leave you, may the man live.
Kodwa jonga, ndifuna ukuthetha into ethile kuwe mhlekazi. Lowa ungendawo unokuba uzimele kwimela kaGqirha, kodwa akanako ukuzimela kuThixo. Uyakukholwa oko, uyakukholwa. Ngoko ndiyathandaza ukuba egameni likaYesu Kristu yanga le nto ingamshiya, yanga indoda ingaphila.
Nothing just got weak. All right?
Akukho nto. Ube buthathaka nje, konke kulungile.
You and I are strangers to each other. A man and a woman meets. Now, as a man, I don't know you. And perhaps as a woman, you don't know me. No more than you just see my name or picture or something like that. But we don't know one another. That's our characters. We don't know one another character.
Wena nam singaba phambukele omnye komnye. Indoda nomfazi bayahlangana. Ngoku, njengendoda andikwazi. Kwaye mhlawumbi njengomfazi awundazi. Akukho ngaphezu kokuba usandula nje ukubona igama lam okanye umfanekiso okanye into ethile enjalo. Kodwa asazane omnye nomnye. Ezo zizimilo zethu. Asazane izimilo omnye esomnye.
But the characteristic of Christ, He's the Word, and the Word is promised for this day. You heard me speak of it.
Kodwa uphawu lwemvelo lukaKristu ulilizwi, kwaye ilizwi lithenjiselwe lo mhla. Undivile ndithetha ngayo.
Then his characteristics would identify him here. Not me identify him. I don't know you. You understand? Our congregation understand that? I'm the man. I'm just your brother.
Ngoko, iimpawu zemvelo zakhe ziya kumazisa elapho. Hayi mna ndimazise. Andikwazi. Uyaqonda. Ibandla lethu liya kuqonda oko. Yabona, ndingumntu. Ndingumzalwane nje wakho.
Like the woman at the well. Say something's wrong with you. Or what you want or what you're here for. Let God be the judge of that.
Njengomfazi equleni. Uthi, into ethile engalunganga. Into ethile ayilunganga ngawe. Okanye into oyifunayo. Okanye into olapha ngayo. Yeka uThixo makabe ngumgwebi wakho oko.
You are suffering from anemia condition. That is right, isn't it? I constantly hit that somebody thinking I guessed it. I don't guess that. No. Every once in a while I feel that somebody...
Ubulaleka imeko yomhlaza wegazi. Oko kunjalo. Akunjalo. Ndingqubana nayo loo nto ngokuqhubekekayo. Umntu othile ucinga ukuba ndiyiqikelele. Andiyiqikeleli laa nto. Hayi, rhoqo ngaxesha lithile ethubeni. Ndiyakuva oku ya. Umntu othile.
You can't hide your thoughts now. Now he's about, I know two real bad skeptics sitting here. So now remember, I can call your name too. God can. So now you quit thinking that.
Aninako ukuzifihla iingcinga zenu ngoku. Ngoku, kukho malunga, ndiyayazi. Ababini abathandabuzi ababingenene abahleli apha. Yabona. Ngoku, khumbula. Ndingawabiza amagama enu. Nakoko, uThixo unako. Ngoko, yekani ukucinga oko.
Let me show you. Look here, lady. Look at me. I don't know what he told you. But I know what he is. And that's his characteristic identified. Yes, it's anemia condition of blood, water.
Mandinibonise. Jonga apha, nenekazi. Jonga kum. Andiyazi into akuxelele yona. Kodwa ndiyayazi into ayiyo. Kwaye, olo luphawu lwemvelo lakhe lwazisiwe. Ewe. Yimeko yomhlaza wegazi, igazi, amanzi.
Now, here's something. See if they think this is guessing. Got a child you're praying for that you're... That's right. It's got, in his throat, tonsils, adenoids. It's up for an operation, isn't it right? Take that handkerchief and put on it and believe. Don't doubt, you won't need it.
Gog, up. Nansi into ethile, yabona, ukuba abacinga ukuba oku kukuqikelela. Unomntwana omthandazelayo olapho. Kunjalo, une emqaleni wakhe. Uqilikana, amarhanana, ulindelwe lutyando. Akunjalo, thatha lo tshefu uze uyibeke phezu kwakhe. Kwaye ukholwe, musa ukuthandabuza. Akaye kulidinga utyando. Ngoku kholwa ngentliziyo yakho yonke.
How do you do?
Amen. Hallelujah.
The thing is, for this woman here, that you are scared about something. You're afraid
that a birthmark has turned to cancer.
Woo!
Now, go believing. It won't be that way. Just go believing with all your heart.
Uqhuba njani into yile yalo mfazi apha kukuba unoloyiko ngento ethile uyoyika ukuba umkhango ujike waba ngumhlaza aha aha ngoku hamba ukholwa kwaye asokuze ibe ngolo hlobo hamba nje ukholwa ngenhliziyo yakho yonke.
Characteristics not of me, of him. You believe now? That should make everybody believe.
Impawu zemvelo hayi ezam ezakhe niyakholwa ngoku oko kumele kwenze wonke umuntu akholwe.
Now I don't know you. I'm a stranger to you. God knows you. You believe that you know that I don't know you. You know you don't know me. So do you believe that this spirit that's speaking cannot be my spirit because me as a man I don't know you.
Koko andikwazi ndingongaziwayo kuwe. UThixo uyakwazi, uyakukholwa oko, uyayazi ukuba andikwazi, kwaye uyayazi awundazi. Ngoko, uyakholwa ukuba lo moya uthethayo awungeke ube ngumoya wam, ngenxa yokuba mna njengomntu andikwazi.
But the characteristic of the promised word is the word that's sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents of the heart.
Kodwa uphawu lwemvelo lwelizwi elithenjisiweyo. Lilizwi elibukhali ngaphezu kwekrele elinhlangothimbini kwaye licalula iingcingane kwanezicamango zenhliziyo.
You are very sick. You had a woman's trouble, which was a womb, and that womb had cancer, and you went and taken some sort of a treatment, his radium treatment, and the only thing it done is scatter it all through you, and you'll die if God don't heal you. That's true.
Uyagula kakhulu ubunengxaki yabafazi eyayisisibeleko kwaye eso sibeleko sibe sinomhlaza kwaye uhambile waya kuthabatha uhlobo oluthile lonyango ibilunyango lwesiqalelo esithile esisasaza imitha kwaye ukuphela kwento eluyenzileyo kukuyisasaza kuwe wonke kwaye uya kufa ukuba uthixwa kakuphilise oko kuyinyaniso.
You believe now he will heal you? May the God of heaven rebuke that devil that's hid from the doctor. He might hide from radium, but not from the Holy Ghost. Don't believe it, my sister. Don't doubt it all. But believe it.
Oh, God.
Uyakholwa ngoku uya kukuphilisa. Wanga uThixo wezulu angalikhalimela ela demon lizimele kugqirha. Lisenokuba lizimele kwiradium, kodwa hayi kumoya oyingcwele. Hamba, mkholwe ngoku dade. Musa ukuthandabuza konke konke kodwa kholo.
You believe that God can heal that asthmatic condition, make you well? You believe it? Then go on your road rejoicing, saying, "Thank you, Lord. I believe my asthma is done."
Uyakholwa ukuba uThixo angayiphilisa lo meko yengxaki yesifuba kwaye akwenze uphile. Uyayikholwa ngoko hamba endleleni yakho uvuya usithi, "Enkosi, Nkosi, ndiyakholwa ingxaki yesifuba yami iphelile."
How do you do? You're nervous. You've been nervous for a long time. In that, it's caused a peptic ulcer to come to your stomach, which makes you your stomach trouble. You want to eat your supper? Will you do what I tell you to do? Go eat in the name of the Lord Jesus.
Uqhuba njani? Uphakuphaku. Ube phakuphaku ixesha elide. Ngaphakathi phaya, ibangele isilonda sesisu singene esiswini sakho. Eyenza eyakho ingxaki yesisu. Kwaye uyafuna. Uyafuna ukudla isidlo sakho sangokuhlu. Ungakwenza oko ndikuxelela ukuba ukwenze. Hamba, udle, egameni lenkosi uYesu.
Do you believe with all your heart? You're a mighty fine young lady looks to be. Do you believe he can be his servant? Do you believe his characteristic can be here to the word itself, the promise of this day, the works that I do, shall you also?
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Ulinenekazi elitsha elilunge ngokumandla. Ubonakala unjalo. Uyandikholwa ukuba ndisisicaka sakhe. Uyakholwa uphawu lwemvelo lwakhe lungalapha uku ilizwi ngokwalo kwanesithembiso salo mhla. Imisebenzi endiyenzayo niya kuyenza nani?
I can't heal. He's already did that. But his characteristic displays he can tell what's wrong with you. You got a lady's trouble, female trouble. You believe that God heals it now? Go on your road in my body anymore. Heal with all your heart.
Andinako ukuphilisa. Sele ekwenzile oko. Kodwa uphawu lwemvelo lwakhe luyambonisa lungacela ukuba yintoni engundonakele nawe. Unengxaki yamanenekazi, ingxaki yebhinqa. Uyakholwa ukuba uThixo uyayiphilisa ngoku. Hamba endleleni yakho, ayiku kuhlupha kwakhona. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke.
Do you believe me to be his servant?
Yes, sir.
If God will tell me what's your trouble, will you believe it's a characteristic of Jesus Christ? It's in your back. It isn't, no more. Go believe it.
Uyandikholwa ukuba nesisicaka sakhe, ukuba uThixo uyakundixelela ukuba yintoni ingxaki yakho. Uyakukholwa na ukuba luphawu lwemvelo lukaYesu Kristu isemqolweni wakho. Ayisekho. Hamba. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kholwa.
You also have stomach trouble. Believe with all your heart, go eat your supper. Forget about it. Jesus Christ makes you well.
Yiza nenekazi. Nawe unengxaki yesisu. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uze uhambe uyokudla isidlo sakho sangokuhlwa. Libala ngayo. UYesu Kristu uyakuphilisa.
Your trouble is your blood. Your diabetes. You believe that God will make you well and heal you of that? Go on your road and say, thank you, Lord Jesus. Make you well. Go believe it on your back.
Yiza. Ingxaki yakho ligazi lakho. Unesifo seswekile. Uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa kwaye akuphilise kuloo nto. Hamba endleleni yakho uze uthi, Enkosi, Nkosi Yesu, uyakuphilisa. Hamba, kholwa ngenhliziyo yakho yonke.
God, your back. You believe that God will heal the back and make you well? Go on your road and rejoice and say, thank you, Lord Jesus.
Yiza. Umqolo wakho. Uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa umqolo aze akwenze uphile. Hamba endleleni yakho kwaye uvuye uze uthi, Enkosi, Nkosi Yesu.
You also had something wrong with your back. Just keep on walking. Say, thank you, Lord, and heal. Believe it, Lord.
Nawe ube nento ethile kundonakele nomqolo wakho. Qhubeka kanje uhamba usithi, Enkosi, Nkosi, ndiphilisiwe. Ikholwe ngenhliziyo yakho yonke.
You also had back trouble. What do you know about that? Believe with all your heart and go on your road and be made well. Believe Jesus Christ makes you well. If thou canst believe, all things are possible.
Amen.
All right.
Nawe ube unengxaki yomqolo, wazi intoni ngakoko. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke ngoku, uze uhambe ngendlela yakho uphilisiwe. Kholwa uYesu Kristu uyakuphilisa. Ukuba ungathi ukholwe, zonke izinto zinako ukwenzeka. Kulungile.
What if I didn't say nothing to you? Just pass by and laid hands on her. You believe she'd get well? They see what's wrong. You believe she would?
Kuyakuthini ukuba ndithethanga nto kuwe, ndidlule nje ndize ndibeke izandla phezu kwakhe. Uyakholwa uyakuphila. Bayayibona into engundonakele. Uyakholwa uyakuphila.
Come here. I resent this devil in the name of Jesus Christ. May the power of God be in the child. Go down.
Yiza apho. Ndiyalichasa eli demoni egameni lenkosi uYesu Kristu. Yangamandla kaThixo angamphilisa umntwana. Amen. Musa ukuthandabuza. Musa ukuthandabuza konke konke. Kwaye uyakuphila. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke.
If God doesn't heal you, you'll be on a crutch someday with arthritis. But you believe that God heals your arthritis? Then go say, thank you, Lord. I believe it, and you make me well.
Ukuba uThixo akakuphilisi, uyakuba kwintonga yeziqhwala ngamini ithile, nesifo samathambo. Kodwa uyakholwa ukuba uThixo uyasiphilisa isifo samathambo sakho. Ngoko hamba, uthi, Enkosi, Nkosi, ndiyakukholwa, kwaye uyandiphilisa.
It's really your age. You're real nervous. Get real nervous late in the evening when you're working and everything, you're real nervous. You bleed now, it won't bother you no more then. Go on your road and say, thank you, Lord Jesus.
Kulungile, yitsa ngoku. Ngenene bubudala bakho, uphakuphaku ngenene, ubuphakuphaku ngenene, ngorhatya, ngokuhlwa. Xa usebenza kwaye nento yonke, ubuphakuphaku ngenene, uyakholwa ngoku, ayisayi kukuhlupha kwakhona ngoku. Hamba endleleni yakho usithi, Enkosi, Nkosi Yesu.
Come, sir. Do you believe that God heals heart trouble?
Yes.
Will make your heart well? Just keep on moving. Say, thank you, Lord. I believe
it all the way. Uyakholwa ukuba uThixo uyayiphilisa ingxaki yentliziyo. Uyakuyenza iphile intliziyo yakho. Qhubeka nje uhamba usithi, Enkosi, Nkosi, ndiyakholwa ngentliziyo yam yonke.
God heals TB and makes well too. You believe that, sir, with all your heart? All right, go on your road rejoicing and saying, thank you, Lord.
UThixo uyayiphilisa iTB, akwenze uphile futhi. Uyakukholwa oko, mhlekazi, ngentliziyo yakho yonke. Kulungile. Hamba endleleni kwaye uvuya usithi, Enkosi, Nkosi Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Uthe kanti malunga nani apho? Niyakholwa. Kunjani malunga nabasezitulweni? Abanye benu kwabasezitulweni, kholwani ngoku.
This man sitting right here with bronchitis, you believe that God will heal the bronchial trouble? All right, you can have what you'd ask for then. Amen.
Lendoda ihleli apha kanye apha, idunjelwe nguqhoqhoqo. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuyiphilisa ingxaki yesifo semibhobho yemiphunga. Kulungile, ungakufumana oko okucelileyo ngoko. Amen.
High blood pressure sitting right behind him. Do you believe that God will heal your high blood? It left you, sir. I don't know him. Never seen him in my life.
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu, uhleli kanye emva kwakhe phaya. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuliphilisa igazi lakho eliphezulu. Ikushiyile, mhlekazi, andimazi, andizange ndambona ebomini bam.
Say, sir, do you believe that them spasms in your muscles, nervous muscles, spasms, you believe that God will make it well? You do? Raise up your hand if you believe, all right?
Uthi mhlekazi, uyakholwa ukuba oko kutsaleka kwezihlunu zakho, ukutsaleka kwezihlunu okubangelwa bubuphakuphaku. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuyiphilisa. Uyakholwa. Phakamisa isandla sakho ukuba uyakholwa. Kulungile.
Your wife sitting there, she's bothered with sinus trouble. You believe it leaves you too, sister? The lady sitting right behind us there has neuritis. You believe that God will heal your neuritis, lady?
Umfazi wakho ohleli apho, uhlutshwa ingxaki yamathathe. Uyakholwa iyakushiya nawe, dade. Inenekazi elihleli kanye emva kwethu phaya, linokukrala kwemithambo luvo. Uyakholwa ukuba uThixo uyakuliphilisa ukukrala kwemithambo luvo kwakho, nenekazi.
Here's a lady with a little red coat on here. She's sitting there. She has sinus trouble too. You believe that God will heal your sinus trouble? Raise up your hand if you believe it.
Nali nenekazi elinengubo yokwaleka encinci ebomvu, ingubo yokwaleka apha, lihleli phaya, linengxaki yamathatha. Nalo uyakholwa ukuba uThixo uyakuyiphilisa ingxaki yamathatha yakho. Phakamisa isandla sakho ukuba uyayikholwa.
Anybody in here that believes that the characteristics of Jesus Christ is among us tonight, raise up your hand and say, I believe it.
Nabani na ngaphakathi apha okholwayo ukuba iimpawu zemvelo zikaYesu Kristu ziphakathi kwethu ngobu busuku. Phakamisa isandla sakho uthi, ndiyayikholwa.
All that's in here will accept him as your healer. Stand up on your feet and say, I believe it. Raise up, stand up, out of your chairs, whatever it is. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. I give him to you in the name of the Lord God.
Bonke abangaphakathi apha abaya kumamkela njengomphilisi wenu, yimani ngeenyawo zenu, nize nithi, ndiyayikholwa. Phakamani, yimani ngeenyawo, niphume ezitulweni zenu, nantoni na eyiyo, uYesu Kristu nguye izona namhlanje nangona phakade, ndiyinika kuni, egameni lenkosi uThixo.